See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Uyabona umzalwana uNeville uyakholelwa ekubekeni izandla. Ndiyabona kuba neqela lemibuzo ngoku ndiza kuyifumana ngokuhlwa ngomso le kuba naxesha lakunikhangelela yonke ngokuhlwa nje mhlawumbi kulaa myalezo waphezulu. Ngoku ukuba nabani na unombuzo kuwona uphina umyalezo kufuneka uvelise ngobunye ubusuku ukuze ke ndibe nokuyithabatha kubusuku obulandelayo. Ngoku ngokuhlwa ngomso ndingathanda ukufumana okanye ndibe nabo gqebe abalungiselela abathile ukuba kunokwenzeka. Ukuba kunako abathile bamadoda okanye abafazi abaqinileyo esinokubabiza ngexa lokubaswela ukuze kwisiganeko ngokuhlwa ngomso siyaqalisa emva komyalezo ukubeka izandla kunye nokwenzela umoya oyingcwele ukuze ke kubekho unalo ilungelo lakho lokuhlala apha ukuba unqwenela njalo ide iphele iholide ukuba uthathe ixesha lingako ukuthomalala ukuze ukuba kunjalo ukuba unqwenela ukugoduka ngoba singavuya ukuba unokufumana indawo apho ukuba wazi apho unokuya khona. Sifuna ukufumana abalungiseleli inani labo ukuba bazindwendwe amanani abo nalapho bahlala khona nalapho sinokunxibelelana nabo ngokukhawuleza sibeke omnye kwikhaya elithile omnye kwelinye nomnye kwelinye. Anganako ke uninika imiyalelo nina niyakuba befuna le ntsikelelo inkulu sithetha ngayo ubhaptizo lukamoya oyingcwele. Phezolo besithetha ngokuba wayeyintoni na, wayeyintoni na umoya oyingcwele. Saza safumanisa ukuba uphantse ukuba yiyo yonke into awathi uThixo wayibeka ngedinga kuthi. Uye sifumene kanye oko ibandla likaThixo beliya kukuswela. Sifumene ukuba ulityina umthetheleli ukukuphumla novuyo noxolo novuko kwaye konke awathi uThixo wakubeka ngedinga kwibandla lakhe kulele kumoya oyingcwele. Ke ngoku ngokuhlwa nje sifuna ukushumayela ngoku okanye sithethe ngako sifundise ngako. Ndiphethe malunga nesithathu okanye isine samaphepha imiqholo apha okanye izibhalo ngawo apho phezolo ndishiye isichazi ntsingiselo sam sikaCrudence silele apha ndaze andasifumana. Kuye kwafuneka ukuba ndikhawulezise kangangoko ndinoba nako namhlanje ngezibhalo. Ngoku nangomso ngokuhlwa nje sifundisa ngokuba yayiyintoni na injongo kaThixo yokuthumela umoya oyingcwele. Ungowantoni? Ukuba uyinto emangalisayo ngoko kwakutheni ukuze uThixo awuthumele? Ngoko ngokuhlwa ngomso sifuna ukuthetha ngokuba ingaba ungowakho nokuthi ufumana kanjani na, wazi njani na xa ufumene. Ukuze ke emva kokuba sigqibile ngaloo ndawo ngezibhalo siyicacise ngezibhalo sisebenzisa isibhalo kwiinto zonke ukuze ke abo bafuna umoya oyingcwele beze ngaphambili koko. Ngoko ke ndiyathemba ukuba imvuselelo iya kuba iqalile ukusukela ngoko ukuya phambili ukuqhubela phambili ngoko nomoya oyingcwele. Ngoku xa ngokuhlwa ngomso abaninzi sinokuhlala ithutyana kumagumbi enkonzweni. Ndiva ngathi sinokufumana abalungiseleli abaninzi nabo bantu banamava ekukhokeleni abantu ukwamkela umoya oyingcwele ukubakhuthaza ukuze baye kungena kwikhaya umfazi nomyeni wakhe okanye nomntu othile ofuna umoya oyingcwele abacaciselwe kakuhle ngento amabayenze. Ukuba nje unganikezela ngenombolo yakho yomnxeba okanye idilesi kumlungiseleli ngokuhlwa nje okanye ngokuhlwa ngomso yinike nje umzalwana uNeville. Loo nto ke iya kusongela ixesha lokuhlangana senze intlanganiso. Nikezela nje ngenombolo yakho yomnxeba apho sinokufumana khona ukuze ke uthi ndiyakufumaneka kwaye ukuba sinefuna ukundifaka kwikhaya. Ukuba ngumfazi oyedwa ngoko siyakuthumela umfazi, yabona, kuloo mfazi ukuze ke ukuba likhaya apho kukho indoda nenkosikazi yayo ngoba singathumela umlungiseleli kwaye singavuya ukuba singafumana intsebenziswano yakho ngokuba ndiyanazi ukuba nonke ngabanye ninomdla kule nto iyimfuneko kakhulu. Kwaye khumbula lowo usindise umphefumlo esonweni ugubungele inkitha yesono, yabona, kwaye umtshakazi kaKristu ulambile inxaniwe. unenimba ukuze kuzalwe abantwana bakaThixo.
Now, tonight, before we read the scriptures, let us bow our hands.
Ngoku ngokuhlwa nje phambi kokuba sifunde isibhalo masithobe inhloko zethu komzuzwana sithandaze. Kanye nje phambi kokuba sithandaze nina nizithobile inhloko zenu. Ingaba unesicelo, phakamisa nje izandla zenu nithi, Thixo ndisiphakamisa ngokusulungekileyo isandla sam. Ndinokundikusweleyo ndiyathandaza uba undincede onkosi. UThixo andisikelele ngabanye uyazibona izandla zenu. Ingelosi zizibhalile izicelo zazo.
Heavenly Father, we now come approaching.
Aye bawo wasezulwini siyeza ngoku sisondela kuwe kwakhona emthandazweni.
Which no doubt that
longa phandle kwamathandabuzo lo mthandazo sele wenziwe phakathi kwabantwana bakaThixo ngokuhlwa nje kule ndawo incinane.
And its songs have been sung and we have
njengokubana amaculo sele iculiwe kwaye siziphakamisile iintliziyo zethu ekuvuyeni okunoyolo ekudumiseni uThixo.
UDavide
wathi uya kuza ebandleni lamalungiso azazise iimfuno zakhe.
Ke
ngokuhlwa nje zibe zininzi izandla.
Perhaps maybe I would say 80% of those.
Mhlawumbi nokuba ndingathi ngamashumi asibhozo ekhulwini abo bahleli kwesakhiwo ngokuhlwa nje abaye baphakamisa izandla zabo ngenxa yezicelo.
Shows Lord that
kubonakalisa Nkosi ukuba sinako nje ukuhamba ngaphandle kwakho.
We've got to have you.
Simelwe ukuba sibe nawe umhla nomhla.
You are our life, our joy.
Ububomi bethu, uvuyo lwethu, impilo yethu.
Our sustaining strength, our stay, our bubble.
Amandla ethu okuthwala ukuhlala kwethu, ingwele cheche yethu, ikhaka lethu ukutshaba.
And we just could not.
Kwaye asinako nje ukulilwa elidabi lobomi ngaphandle kwakho.
It would be totally impossible for us.
Asingeke sibe nako ngokupheleleyo ukwenza oko, kwaye sifanele ukuxhomekeka ngokupheleleyo kuwe.
For we know that we're walking through a
kuba siyazi kuba sihamba siphumela ithunzini elimnyama lelilizwe.
On every side the enemy has
umacala onke utshaba lusithiyele lubeke izabatha nemigibe.
Our paths, Lord, are set.
Indlela zethu Nkosi zibekwe zazala imigibe yotshaba ukuze isiphazamise.
And we too know that
thina ke ngomjalo siyazi ukuba ekupheleni kwendlela sinalo mde unethunzi umfula obizwa ngokuba kukufa ekufanele siwami.
Oh Lord,
oh Nkosi, ngubani oyakubamba izandla zethu ngoko? Sifuna ukwazi wena ngoku Nkosi. Sifuna ukwazi ukuba nguwe obambe izandla zethu sibe sibambe isandla sakho. Ukuze sibe nako ukuqiniseka okumilileyo kokuba bobomi bethu oko kungena kulo mnyango ubizwa ngokuba kukufa. Ukuze sibe nokuthi ndawonye nongcwele wakudala ndiyamazi emandleni ovuko lwakhe kwaye ndiyazi ukuba akubiza ndiyakuphuma kwabafileyo.
Now Father God, we
ngoku bawo Thixo siyathandaza ukuba usikelele izicelo zethu nokuhlanganisana kwethu. Sikelela amazwi akho.
If I should say anything that would be contrary to your word or your will, thou still have.
Waye ukuba ndithethe nantoni na eyakuchasana nelizwi lakho okanye intando yakho, usenawo amandla okuvala umlomo njengokuba wenzayo kumngadi wengonyama apho waye khona uDaniel.
And we pray, Lord, that you would.
Kwaye siyathandaza Nkosi ukuba uvule indlebe nentliziyo zethu ngokuhlwa nje ukuze udale kuzo ukulamba nokunxana. Zanga nganxano kangangokuba zingabi nakulala okanye ziphumle naphi na ade abe umthetheleli ufikile.
We believe that we are living in the.
Siyakholwa ukuba siphila kwimihla yokugqibela ethunzini lokuza kwakhe.
That's what these messages.
Yilonto ejoliswe kuwe le miyalezo Nkosi.
It's for the people.
Ukuze abantu babe nokuqaphela bafumane isilumkiso.
And may tonight we just pull off the.
Waye sanga ngokuhlanje singaphuma eqokobheni khona ngoku silibeke ngapha ecaleni kwesitulo.
Say Lord God, I am a receptacle to you.
Sithi Nkosi Thixo ndisitya kuwe, mawuthi umoya wakho ungene ngamandla kum ndibumbe ndenze ngokwentando yakho. Yayiyekelela intliziyo yam amandla am konke kwam kokukuthanda kwakho. Sive Nkosi.
not here to be
asikho apha ukuze sibone ngobusuku bunemvula.
We are not here just
asizanga nje kuba kungekho ndawo yenye sinokuya kuyo.
We are here for one solemn sake.
Silapha ngenxa injongo enye esulungekileyo engcwele ecocekileyo ezintliziyweni zethu ekukuthi sisondele kuwe.
Knowing that you've promised,
sisazi ukuba uthembisile ukuba ukuba siya kusondela kuwe, uya kusondela kuthi.
And that's why we are here.
Ungoko ke silapha.
He that comes in.
Owusa elambile akayekuphuma elambile.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, said Jesus.
Ano yolo abo balambele abanqane lobulungisa watsho uYesu kuba baya kuhlutiswa bona.
And if we ask,
kwaye ukuba sicela isonka asikwamkela ilitye, sinako ukuqiniseka.
And if we ask for fish, we
ukuba sicela inhlanzi asikwamkela nyoka.
But God our Father will feed us with the manna of heaven.
Kodwa uThixo ukuba wethu uyakusondla ngemana ephuma ezulwini, ilizwi lakhe nomoya wakhe omngqinelayo. Phendula imithandazo yethu Nkosi nezicelo zethu njengokuba sihlala silindele kuwe. Egameni likaYesu Kristu siyathandaza. Amen.
Now you that's keeping these
ngoku ninani zigcinani zibhalile ezibhalo ukuba niyakuthanda ukutyhila kunye nam kuYohane ongcwele kwakhona isahluko seshumi elinesine. Sifuna ukuqala kwisahluko seshumi elinesine sikaYohane ongcwele. Masiqale ke malunga nomqolo weshumi elinesine kuYohane ongcwele isahluko seshumi elinesine ivesi yeshumi elinesine. Sifunde nje isicashulwa sesibhalo.
Now in this
ngoku kule ndawo yakufumana okuninzi kodaba endifuna ukuthetha ngalo ngokuhlwanje. Waye khumbula wena unebhayibhile enamagama abomvu, oku kubomvu kunjalo. Ngamazwi awathethwa nguYesu ngokwakhe. Ngoko ke sinokuphumla siqinisekile ukuba kuya kuba njengoko watshoyo.
Heavens and earth will pass away, but his word shall never.
Izulu nehlabathi liyakudlula kodwa elizwi lakhe alingeke lisilele.
Now we shall read from the 14th.
Ngoku sizakufunda kwivesi yeshumi elinesine isahluko seshumi elinesine.
If ye shall ask anything in my name,
ukuba nithe nacela into ngegama lam ndoyenza mna.
What a blessed promise.
Sesinjani sona isithembiso.
If you love me, keep my
commandments. Ukuba niyandithanda igcineni imithetho yam.
And I will pray the Father and he shall give you another comforter.
Mna ndiyakucela kubawo ukuze aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngona phakade.
Even the Spirit of truth whom the world cannot receive.
Umoya wenyaniso lo lingenako ihlabathi kumamkela ngokuba lingamboni.
Now you that would be
ngoko nina nifunda iBhayibhile zesiGreek ningayibona apha hayi ukubona kuthetha ukuqona.
For the world understandeth him not.
Kuba ihlabathi lingamqondi inyaniso leyo. Masifunde kwakhona ngoku.
Even the Spirit of truth who the truth
umoya wenyaniso lowo nyaniso lowo lingenako ihlabathi kumamkela ngokuba lingamboni lingamazi nokumazi. Nina ke niyamazi ubani umthetheleli ngokuba uhleli nani ngoku ixesha elimiyo. Uhleli nani kananjalo uya kuba kuni.
What is it, the same comforter?
Uyintoni ngumthetheleli omnye?
I will not leave you comfortless.
Andiyikunishiyani zinkedama ndi. Nabani na uyazi kuba undi sisimela bizo zomntu.
I will come to you.
Ndiyeza kuni.
Yet a little while and the world.
Liseli lifutshane ixesha ukuze ihlabathi lingabisandibona. Kenina niyandibona.
Because I live, ye shall live also.
Ngokuba ndisidla ubomi mna, nani niyakudla ubomi.
At that day you shall know that I am in my Father.
Ngalo mini niyakwazi nina ukuba ndikuye ubawo, nani nikum, nam ndikuni. Nanko apho uya kubakhona umongo wengcinga yam, kodwa sizakufunda sibhekele phambilana. Mandikufunde ngoku oko kwakhona. Ngalo mini, imini enkulu, imini yomgwebo. Ngalo mini niyakwazi nina ukuba ndikuye ubawo, nani nikum, nam ndikuni. Lo unayo imithetho yam ayigcine nguye ondithandayo. Lo ke undithandayo uya kuthandwa ngubawo. Nam ndiya kumthanda ndizibonakalise kuye. Athi kuye uYuda, ingenguye uIsikariyoti. Nkosi, kutheni na le nto uza kuzibonakalisa kuthi ungazibonakalisi kulo ihlabathi? Oko kuthetha iCosmos, indlela yehlabathi. Ukuba unokubhalwa ecaleni kokuthelekisa apho uya kuqaphela kweyam kuphantsi koji kwaye ithi ngapha Cosmos okanye inkqubo yehlabathi. Zicawe ke ezo nokunjalo, yabona? Utheni na le nto uza kuzibonakalisa kuthi ungazibonakalisi kulo ihlabathi? Ungathini ukuba wenze into enjalo? Waphendula uYesu wathi kuye, ukuba umntu uyandithanda wodigcina ilizwi lam. Amen.
And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him.
Wothi ubawo amthande, size kuye, sihlale naye.
He that loveth me not keepeth
my sayings. Lo ungandithandiyo akawagcini amazwi am. Usenako kuwagcina amazwi ecawe, kodwa gcina amazwi akhe, uyabona?
And the words which ye hear,
ilizwi enilivayo asililo elam, lelikabawo owandithumayo.
These things have I spoken unto you.
Ezi zinto ndizithethile kuni ndisahleli nani.
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send.
Umthetheleli umoya oyingcwele aya kumthuma ubawo egameni lam, yena uya kunifundisa zonke izinto. Ezo ke lilizwi lakhe, anikhumbuze zonke izinto. Lilizwi lakhe elo.
To your remembrance whatsoever I have said.
Anikhumbuze zonke izinto endizithethe kuni.
What purpose did God
yiphi injongo omthumelela yona umoya oyingcwele uThixo ngoko?
May add his
wangangongeze iintsikelelo zakhe kwilizwi lakhe.
Jesus said that at that day you'll know that I.
UYesu wathi ukuthi ngaloo mini niyakwazi ukuba ndikuye ubawo abe ubawo egum.
And you're,
nani nam ndikuni, nani nikum.
Now if we were going to say.
Ngoku ukuba siza kuthetha oku.
Now remember this is going.
Ngoku khumbula oku kuza kushicilelwa. Usomashishini ongumKristu phaya ngaphandle eLouisville ukhe wanditsalela umnxeba okungekudala kwixesha elidlulileyo waze wathi, ulihlazo Bhili ukuba le miyalezo njengokuba ubutshilo phezulu ingafumani namashumi amane amawaka apha endaweni yekhulu elinamashumi amahlanu okanye amakhulu amabini namakhulu amathathu abantu kwitabanekilana yakho encinci. Ndathi, mhlekazi, kwiinyanga ezintandathu ukusukela ngoku ukuba inkosi uYesu ilibele, ihlabathi lonke jikelele liya kukuva oku,
yabona?
La makhasethi aya kwihlabathi lonke, yabona? Kulo lonke. Kwaye ngoko sifundisa apha ngoku oko nje sikholelwa ukuba kuyinyaniso.
And what we have found out.
Noko sifumene ukuba uThixo ukungqinele ukuba kuyinyaniso.
The purpose, what
ngoku injongo yayintoni? Yayintoni injongo kaThixo ekuthumeleni kwakhe umoya oyingcwele? Ngoku ndingathanda ukubhala phantsi oko uYohane isahluko seshumi elinesine okokuqala kumqolo weshumi elinesine ukuya ezantsi ukwenzela isandlalelo.
God's purpose we find here in sending the Holy Spirit.
Injongo kaThixo sifumana apha ekuthumeleni umoya oyingcwele. Kwakungenxa yenjongo enye ikukuze uThixo ngokwakhe abe nokuhlala kwibandla lakhe aqhubele phambili icebo lakhe ngebandla. Uba uThixo wayekuKristu eqhubela phambili icebo lakhe ngoKristu. Nokuphuma kuKristu kungena ebandleni eqhubela phambili umsebenzi wakhe ngebandla. Ngoku siyazi ukuba umoya oyingcwele uyintoni na. Sikufumanisile phezulu ukuba unguThixo.
Now,
Ngoku xa sicinga ngoThixo uyise njengokuba uYesu ethethe ngaye apha uyise wakhe uThixo unyana onguYesu uThixo umoya oyingcwele njengokuba simbiza ngolo hlobo namhlanje ngoku loo nto ayithethi ukuba kukho abathathu abohlukeneyo oThixo abazimeleyo ithetha ukuthi kukho uThixo omnye ekwizikhundla ezithathu mhlawumbi ndingayithetha ngolu hlobo onke wayekuko uThixo wakuphokozela kuKristu ngokuba waziqongqotha wakugalela kuKristu kwaye uKristu wayeyinzaliseko yentloko buThixo ngokomzimba konke awayekuko uYehova wakugalela kuKristu nako konke awayekuko uKristu wakugalela kwibandla hayi kumntu othile omnye kodwa kumzimba uphela apho sithi sihlanganisane khona ngobunye sinamandla konke awayekuko uThixo kwakukuKristu nako konke awayekuko uKristu kukuni kuba uThixo wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu uTimoteo okuqala isahluko sesithathu verse 16 ukuba uyayibhala ngaphandle kwamathandabuzo inkulu ifihlelo yokuhlonela uThixo kuba uThixo abonakalaliswa esenyameni samchukumisa uThixo uYehova wenziwa inyama wahamba phezu komhlaba saza sambona ngamehlo ethu uyazi kwakwisahluko esinye sikayohane isahluko sesishumi elinesine uphilip wathi nkosi sibonise uyihlo oko kosanelisa uyesu wathi ndinaxesha lingakanandi nani nje filiphu awukandazi na awubone mna umbonile ubawo utsho ngani nangoko kum ukuthi sibonise uyihlo uthixo wenziwa inyama ngoku nantsi ke uyise wayenguThixo engentla kwenu singatsho besihleli sinjalo ukusukela uAdamu uThixo uyise wayesentla koMoses nabantwana bakwaIsrayeli ekwintsika yomini ngoko uThixo unathi ekuKristu wahamba kunye nathi wathetha nathi wadla nathi walala nathi uThixo enathi noThixo ekuthi ke ngoku uThixo ukuthi konke wayekuko uThixo kwangena kuKristu konke wayekuko uKristu kwangena kwibandla yintoni na uThixo esebenza ekuni naphina ehlabathini apho ayakuthanda ukubani bizi nilungeni lapho esebenza ngani ukwenza oko akuthandayo indlela esimele ukumbulela ngayo uThixo ngenxa yoko Thixo umoya oyingcwele uthunyelelwe injongo yokuphila kukaThixo ebandleni lakhe ehamba kwisigaba ngasinye esenza intando yakhe engcwele abantu behlekisa ngani abahlekisi ngani bahlekisa ngalowo wanithumayo ngoko uYesu wathi ninoyolo xa bathe abantu bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexhoka ngenxa yegama lam ninoyolo kwaye kwakhona bonke abayakuthanda ukuhlala ngokuhlonela uThixo kuKristu Yesu bayakutshutshiswa kuba wathi uThixo akuzazisa ekuKristu bamzonda ngobani abamzondayo ngokukhulu libandla libandla elamthiya ngokukhulu bamthiya ngokukhulu kunenxila bamthiya ngokukhulu kunabanye abantu bonke yayilibandla elalimthiyile ngoko ke xa ubona icosmos inkqubo yehlabathi ihlabathi alizanga limazi oko kuthetha ibandla elibizwa ngolo hlobo alizanga limazi weza kokwakhe baza abakhe abamamkela ke abo bamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngoonyana bakaThixo kwabo bakholwayo kwigama lakhe indlela esimele kukumthanda ngayo simnqule.
the purpose of God wanting to become
injongo kaThixo ukufuna ukuba kubekho ubudlelane
like
njengokuthi phambi kokuba sishiye lo mxholo masisebenzise oku
in the days of Ruth in the law of
emihla kaRute kumthetho wokuhlangulwa wathi uNahomi eshiye ilizwe lakowabo ngenxa yokushushiseka amaxesha obunzima wahamba wayongena kwilizwe lakwaMowabi elalingadikidiki amaKristu akhonge gama ngokuba amaMowabi avela kwintombi kaLothe ngoko ke ayezibiza ngokuba ngamagolwa edidekile emva koko ke wafa umyeni wakhe nonyana bakhe ababini bafa kwaze kwathi kwindlela egodukayo uNahomi uRute noNahomi endleleni egodukayo owakhe omnye womolokazana bakhe uOpha wathi ufuna ukubuyela emva kwilizwe lakowabo kwizithixo zakowabo nakwibandla lakowabo nakubantu bakowabo kwaze uNahomi wazama ukuba ambuyisele emva uRute kodwa yena wathi abantu bako wenu bangabantu bakuthi uThixo wakho uThixo wam apho ufela khona ndiyakufela apho apho ungcwatyelwe khona ndiyakungcwatyelwa khona kwaye andiyikubuyela emva. Oko kwenzeka xa umntu ebambe umbono akwenzi mahluko nokuba bathini abantu bakowabo uyaphaya ukuze ube ngumqengeleko ongcwele okanye into enjalo loo nto yayingenzi mahluko kuRute. Akukho injongo kaThixo eyayimele kukuzalisekiswa
and just as sure as you're hungering tonight
anye ngokuqiniseke nje ngokuba umlambele umoya oyingcwele ngokuhlwa nje into ethile kuwe ekutsalayo ukuba injongo kaThixo ebomini bakho imele kukuzalisekiswa kanye njengoba kwakunjalo kuRute. Elibali limnandi kakhulu andikwazi nje ukuliyeka okomzuzwana. Niyawazi umthetho wentlangulo ngoko kwakuxa uBhoazi. Niyalazi ibali lendlela uRute awabhikica ngayo entsimini waze wathandwa nguBhoazi. Kwaye phambi kokuba amtshate kwafanela ukuba ahlangule konke awalahlelwa kuko uNahomi. Yayinye kuphela ke indlela wayenokuhlangula ngayo izinto ezaziwile zikaNahomi kumthetho wentlangulo kwakungesizalwana esisondeleyo. Kwakufanele ukuba abe ngumzalwana phambi kokuba abe nokuhlangula. Loo ke yayisesona sizalwana sakhe sikufuphi. Kwakufanele ke ukuba enze umbhalo osekuhleni ngaphandle kwesango okanye isivumo esisekuhleni sokuba wayehlangula konke wayelahlekwe kuko uNahomi.
And Boaz did it by kicking off his shoe before the elders and said, if there's anybody here.
UBhoazi wayenza ke loo nto ngokukhulula isihlangu sakhe phambi kwamadoda amakhulu waze wathi ukuba kukho umntu apha onayo nantoni naye kaNahomi natso ke indlela uThixo awenza ngayo walandela imithetho eye yakhe. UThixo akanakulandela akunike umthetho ongomnye ukuba ulandele aze yena alandele omnye ulandela imithetho eye yakhe.
God in order to redeem the
ngoko uThixo ukuze abe nokulihlangula ibandla elilahlekileyo isihlabathi elilahlekileyo indalo elahlekileyo.
God who is infinite in spirit to redeem the lost human race.
Thixo moyo ngena siphele ukuze ahlangule uluntu olulahlekileyo uThixo ngokwakhe kwaba sizalwana umuntu unyana wamdalayo esizalweni sikaMaria waza ke wenza umbhalo okanye ubungqini ngaphandle kwamasango eYerusalemu waphakanyiselwa phakathi kwamazulu nehlabathi wafa wahlangula yonke into.
And in bleeding he sanctified a church that
waye ekopheni walingcwalisa ibandla ukuze yena ngokwakhe abe nokuphila kulo adlelane athethe nalo elachaphaza lalahlekayo lobudlelane lalahleka ukusuka emyezweni wase-Eden apho uThixo wayesihla qho ngokuhlwa ngexesha lenkonzo. Niqaphele ukuba uThixo wayesihla ekupholeni kwemini ekutshoneni kwelanga. Kukho into ekhoyo malunga nexa lokuqala kobusuku. Abantu bacinga ngenkonzo noThixo amaKristu. Xa ubona ilanga litshona uyaqonda ukuba ilanga lakho liyatshona. Waye ekupholeni korhatya wayesihla athethe kunye nabo. Apho ke walahlekana nobudlelane ngenxa yokuba isono sasingamvumeli ukuba abenze.
And then he was made flesh and dwelt among us in order that he could come back again to man.
Amen.
And live in man.
Waseke wenzwa inyama wahlala phakathi kwethu ukuze abe nokubuya ezempilweni kwakhona. Aphile empilweni. Abuyisele umuntu kwimeko yokuthethana naye kwakhona. Ambuyisele amalungelo akhe waphiwe nguThixo.
That's what he did.
Nanso into oyenzayo, nanso injonga moya oyingcwele, unguyise kwakhona.
God the Father dwelling in you.
UThixo uyise ehleli ngaphakathi kuwe eqhuba amacebo akhe, ugqibela icebo lakhe lokuhlangula.
Working through you.
Esebenza ngawe, ekwenza ukuba ube ngosebenzisana naye.
Giving you a place. Giving you.
Ekunika indawo. Ekunika inxaxheba ukwenzela bakho abawileyo umzalwana nodade olahlekileyo. Ekunika umoya wakhe nothando lwakhe ukuba uye kuzingela abalahlekileyo njengokuba yena wenzayo emyezweni wase-Edeni. Adam, Adam, uphi na? Nantso into eyenziwa ngumoya oyingcwele kwindoda okanye umfazi. Awuthe wangena entliziyweni yabo waba nokuhlala kubakho unxano nokulambela imiphefumlo elahlekileyo. Nanko ke undonakele ngeenkonzo zanamhlanje. Akukho kuchukumisa kwaneleyo komoya kuzo ukuze kuyiwe kwimiphefumlo elahlekileyo ebhubhayo.
It's more to make a name or a church or a building.
Ukwenzela igama okukhulu okanye ibandla okanye isakhiwo okanye ihlelo endaweni yenkqubo yokuzuza imiphefumlo. Lolu njani usizi?
We just stay on it much.
Singahlala kakhulu kulonto.
God poured himself into
UThixo waziphokozela kuKristu kunjalo. UKristu waziphokozela kwibandla. Ngoko ke ngoku khangela.
At that day you will know that I am in the Father and you
Ngalo mini niyakwazi kuba mna ndikuye ubawo nina nikum nam ndikuni. Ngalo mini niyakuyazi loo nto kuba oko kukuthi yonke loo nto ilicebo elinye lokuhlangulwa lisihla ukuze uThixo abuye azokuhlala phakathi ahlale nabo athethane nabantu bakhe njengokuba wenzayo ekuqalekeni. Ngoko ngoku kuya kuthi akuba nokulibeka ibandla lakhe kwiimeko zokuthetha.
Gets his church to a place that he can flow himself through and love.
Alibeke ibandla lakhe kwindawo apho anako ukuziphephezisa kulo, athande, aqhube, abe nobudlelane. Ngoko iyakufika i-Eden.
He'll take his church back to where
uyakulibuyisela ibandla lakhe apho lathi lamshiya khona emva e-Eden kwakhona kanye apho lawa khona lona ngoku nako apho lenza khona isiqalo salo sokuqala okanye ukuwa nako apho lenza khona isimpazamo yalokuqala liyakubuyiselwa khona kanye ucoceke kuyo yonke indawo yokubhala yokuhlangulwa ebabuyisela emva kwakhona kuloo ndawo. Ibandla libe lisehlabathini ixesha elide. Waye ibandla eneneni emva kokuhlaziywa kweminyaka elishumi elinesihlanu lamakhulu ezigaba zobumnyama.
ULuther
wayengokuqala umhlaziyi owavelayo emva komjikelo wabapostile. Waze wathi uLuther akuvela uThixo wathi chatha intwana nayo moya waze wawugalela phezu kwebandla ngogwebelo. Kwaze kwathi ngemihla kaWesley wagalela okuthe chatha kancinane kwesiqu sakhe kungcwaliso. Njengokuba isigaba sikhulile sisiya phambili kwixesha lokugqibela uThixo ebelizalisa ibandla lakhe. Bhekabheka nje ufumane ukuba oko kuyinyaniso na okanye hayi. Khangela kwisigaba samaLuthere nina abazifundayo ezembali. Khangela kwimvuselelo yabo nento abayenzayo. Khangela kuba yayinkulu ngokungaphezulu kangakanani na imvuselelo kaWesley. Ayengakanani ukuthi chatha amandla ababenawo kodwa ekwabambalwa. Khangela ngemihla kuPentecoste yenjani imvuselelo ababanayo ngoko. Engakanani kuba nkulu itshayela konke.
Our Sunday visitor, the Catholic paper.
Ngokunjalo our Sunday visitor, iphepha lamakatolika, linika isivumo sokuba abapentekoste bavelisa isigidi esinamakhulu amahlanu amawaka abaguqukayo ngonyaka omnye. Awudlula onke amanye amabandla ehlangene, amakatolika atshintsha nje kuphela abanga isigidi.
And their own Sunday visitor.
Kweyeyawo iSunday Visitor, iphepha elibizwa ngokuba iSunday Visitor, banika ingxelo yokuba amapentekoste abo gqitha. Wayekhumbula iinguquko zobupentekoste ziinguquko ezizaliswe ngumoya oyingcwele. Abambalwa okokuqala ecaleni kwengcingwaye estrato phaa phandle kubethwa ikitari endala, kwaye abafazi babengenako nokuzithengela iperi yekawusi. Bengcence kwiindlela zikaloliwe becholachola umbona bewugquba besenzela abantwana babo isonka. Kodwa iye kubeni yintoni? Lelona bandla linamandla limiyo ehlabathini namhlanje. Hayi emehlweni ehlabathi, koko emehlweni kaThixo, ngokuba oko ukubonakalisa ngokuthi yena ubenzele ntoni na. Uzigalela kubo, ewugalela ngaphakathi kubo. Qaphela ngoku. Oko kwenzekayo uThixo esiphokozela ngaphakathi kubo. Ngoku ibandla linayo indawo ukusukela kuLuther, uWesley nemvuselelo yobupentekoste, kwaye ngoku ungena kwesi sigaba siza kuso ngoku kwangomoya oyingcwele omnye, nto nje ikokuthe chatha kwawo. Ngoku athi lamaLuthere phaya emva asindiswa babe nesabelo somoya oyingcwele. Xa lamawisile angcwaliswayo lowo yayingumsebenzi womoya oyingcwele. Yabona, yayiyinxenye yomoya oyingcwele. Bona ke ngaphandle kwethu abanakwenziwa bagqibelele, sitsho isibhalo. Yabona, ngoku uThixo njengokuba ukukhanya kuqalisile ukukhanya kwimihla yokugqibela ulindele thina into enkulu kuthi, ngokuba kulowo unikwe okuninzi kuya kulindelwa okuninzi. Ngoko uza kubiza okuninzi kakhulu kuthi kunokuba wenzayo kumaLuthere okanye amawisile, ngokuba sihamba ekukhanyeni okukhulu kunoko, sinamandla amakhulu kunalawo, sinokukhulu ubungqina obukhulu kunobo babe nawo. Ngoku sinobungqina obukhulu bovuko, sinezinto eziqine ngongaphezulu, eziqiniseke ngongaphezulu kunezo babe nazo. Kodwa kunjengokuba benditshilo kwikholeji yamaLuthere kungekudala kwixesha elidlulileyo, bathi nantoni na, ndathi indoda yahlwayela intsimi yengqolowa, kwathi kwakuvela amagama amancinane okuqala yaze yathi ndibulela inkosi ngenxa yesivuno sengqolowa. Ekuphathekeni koko wayenayo, kodwa wayenayo isekwisimo esisesitsha. Wenyuka kwada kwaba ludiza, kwaze kwaphuma impontshane kuko, yona ke yayibubuyisile. Ukuba uyakuyijonga indalo uyakumbona uThixo esebenza. Kukho imfihlelo elapho ehambisana nokuhambisana nolungiselelo lwam, yabona, ngokuthi ekujongeni indalo ubone ukuba yenza njani na, sesiphina isigaba neliphina ixesha ungabona ukuba uphila phi na. Sikhangele isigaba ngoku. Ngoko amawisile aye impontshane ayekhangela emva kumaLuthere athi sinongcwaliso aninayo nanto kulo. Kwenyuka kwenyuka ukusuka kulo mungu, ukusuka kumawisile kwaphuma ukhozo lwe ukuqaleka kokhozo, obo ke yayikukupentekoste. Nantso ke ugwebelo lelinye inyathelo lawo, ungcwaliso lelinye inyathelo lawo, umoya oyingcwele sesinye isigaba sawo, ubupentekoste, uLuther, uWesley, ubupentekoste. Ngoku benzani ubupentekoste? Ngiyayithanda le nto ngokuba kwipentekoste yabuyisela hayi igqabe eliluhlaza, hayi impontshane, koko ukhozo alinakuthi kwimpontshane andinamsebenzi nawe, okanye impontshane ayinakuthi kwigqabi andinamsebenzi nawe, ngokuba ubomi obunye obabi kwigqabi benza impontshane, ubomi obunye obabi kwimpontshane benze ukhozo. Aye yayilibandla lobuLuthere elenza ibandla lobuyisile, yayilibandla lobuyisile elenza ibandla lobupentekoste. Kodwa ubupentekoste babuyintoni? Kukubuyiselwa ngohlobo olunye lokhozo olwangena emhlabeni ekuqalekeni, ukubuyisela luyinzalisekiso yamandla ubupentekoste ngobhaptizo lukamoya oyingcwele, yabona, kwimihla yokugqibela. Oh, yinto ebalulekileyo ukuba uyijonge, ukuba uyikholwe uyijonge. Ngoku kwesigaba siphila kuso ngoku, esigaba singaphaya kobupentekoste.
Pentecost has settled itself into our
community. Pentecost ekuzihlalise ngaphakathi kwimibutho baqalisa ukuzenzisa kakhulu ngemibutho sikoku nokuthi sikoku ya.
That's just nature.
Imveli nje leyo awuna kuyinceda nje imveli aya kuyenza lonto licebo kubo ukwenza lonto ibandla kodwa lihambele phambili liye kokukhulu kumandla angamanye ukubuyiselwa kwezipho kwaye amapentekoste amaninzi akakholelwa kwimpiliso engcwele kulungiselelo lwengelosi namandla kathixo amapentekoste amaninzi ayibiza le mibono ndiyibonayo ngokuthi ngusathana imibutho emininzi ayifuni ukudibaniselana nayo ebupentekosteni yabona sihambe sedlula kuloo nto kanye njengokuba amawisile ebiza ukuba amapentekoste impambano ngenxa yokuthetha ngelwimi kanye njengokuba amaluthera ebiza amawisile ngokuba impambano ngenxa yokukhwaza yabona kodwa yonke loo nto iphuma kumoya oyingcwele lide ibandla elikhulu lizaliswe linikwe amandla lizale haleluya ngamandla amakhulu kathixo onamandla onke idelie kufika kwindawo yokuba kwalaa misebenzi wayenzayo uyesu izibonakalalise kanye kwibandla
ngoku
sisondele zihlobo mandipheze apha okomzuzu ukuze ndifumanise ukuba yintoni awuthixo awubekela yona umoya oyingcwele ebandleni ndinike omnye umzekelo ukuze nazi baya emva kwitestamente endala xa umntwana indoda yayizakhela umzi yayifumana umtshakazi into yokuqala leyo ize ke ngoko yakuba indoda enkulu njengombutho yayinto elungileyo leyo into elandelayo yayisenzeka kwakubakho ukuzalwa kwelo khaya kulapho ke umoya oyingcwele yabona omnye umoya wawungena loo ke yayingunyana loo nyana wayengaphathi ngokupheleleyo engeyiyo nendlalifa ade abe nokudala ubuthile waye kwakumele ukuba acikidwe kuqala ewe waye babe nomthetho wokwamkelwa kuni balungiseleli kukubekwa konyana kuko oku ndithetha ngako ngoku yabona aze athi akufika kwindawo apho anokwamkelwa khona uyesu wasinika isibonakaliso esihle saloo nto entabeni yotshintsho njengokuba benditshilo uthixo akanakuze ahambe ngaphandle kwemithetho yakhe ekwenzeni nantoni na ukuba unequla elitsitsa amanzi kweli cala lendulu liwatsazisa macala onke apha emoyeni amanzi uze kweli cala lilapha lenduli ube unezityalo ezitshayo ungema kule nduli ukhwaze o manzi baleka unyuke apho zalise izilimo zam o manzi iya kwisilimo sam akangeke ayenze loo nto kodwa ukuba uyakusebenza ngomthetho wokutyala ungasinkcenkceshela eso sityalo ukuba umntu ogulayo ongqenqe apha okanye umona ongqenqe apha okanye indoda efuna ukulunga engakwazi yokuyeka ukusela engakwazi yokuyeka ukutshaya engakwazi yokuyeka inkani konezinye izinto ukuba nje ungasebenza ngokwemithetho kathixo uvumele umoya oyingcwele angene apho ngoko ayiseyoyayo bakhona yona iyakuyiyeka loo nto ngokuba umoya oyingcwele uyaqalisa ukulawula kodwa ufanele ukuba usebenze ngokwemithetho kathixo imigaqo kathixo ngoku kwitestamente endala xa olusana lwaluzalwa babelikhangela babone ukuba liziphethe kanjani na isimilo ukuze uyise engusomashishini omkhulu ngelo xesha mhlawumbi yokwiminyaka yakhe yama40 okanye yama5 wayengenalo ixesha lokufundisa olusana ngokwakhe ngoko wayefumana ngaloo mihla babengenazo izikolo zikawonkewonke njengokuba benazo ngoku ngoko babefumana le nto bayibiza ngokuba ngumhlohli okanye umkhulisi umfundisi wasesikolweni lo mfundisi wasesikolweni yayingoyena ungcono unokufunyanwa ukuze abe ngonenyaniso aze axele uyise inyaniso ngaloo nto ukuze yakuba le nkwenkwe ifikelele kubudala obuthile athi ikhulile ukuba loo nkwenkwe yayindlavini nje engalunganga ingalikhathalelanga ishishini likayise inye into ayicinga ngayo ikukuncokolisa nokujikeleza nabafazi okanye ukusela okanye ukudlala amaqatshise okanye umdyarho wamahashe loo nyana wayehlala engunyana kodwa wayengabekwa esikhundleni sokufumana ilifa kwinto yonke wayenayo uyise kodwa ukuba wayeyinkwenkwe elungileyo wayekhathalele umsebenzi kayise ebonakalisa ukuba ungumntwana olungileyo ngoko babe banetheko babeyithabatha loo nkwenkwe bayikhuphe esitratweni bayambeze ngengubo emhlophe bayikhwelise phezu kwesikefele ukuze sonke isixeko sibone babesenza isidlo nejubhile aze uyise abe netheko lokuyamkela wayesamkela ngokubanga owakhe unyana emngeni sakwishishini lakhe ngoke unyana abe ngolinganayo noyise ngamanye amazwi ukuba bekunamhlanje igama lale nkwenkwe kwitshekhi lalilungile kanye njengelikatata ngoku khangela ukuba wenzani na uthixo ekuzalweni konyana wakhe wamyeka ukuba ahambe amashumi 3 eminyaka emvavanya emlinga waze ke wamnika iminyaka emithathu yokulingwa okunzima waze ke ekupheleni kokulingwa akubona ukuba unyana wakhe wayekhathalele umsebenzi kayise yayintaba yotshintsho kwincwadi kaluka wathabatha upetros uyakobu noyohane amangqina amathathu wenyuka waya kutsho encotsheni yentaba kwaze kwathi apho uthixo waqhuba umthetho wolwamkelo ngokubanga yena bakhangela phezulu apho bambona uyesu neengubo zakhe zikhazimla zimhlophe ngokumbane kwaze kwathi xa ilifu limenzela ithinzi nelizwi laphuma apho efini lathi lo nyana wam oyintanda mveni yena ndihlele phantsi ngoku andisayi kuthetha kwakhona loo nto ayithethayo ingumthetho nenyaniso ngoku ibandla lidlule kwezo zikolo latshata phaya kudala kwixesha elide eladlulayo laza laba lihlelo umbutho kodwa uyaqaphela uzalo lwavelisa into eyenye ngoku ke liya kwindawo yokuba ibandla lokupentekoste nozalo lutsha luvavanyiwe lalingwa ngoku ke luza kwindawo uthixo akasebenzi ngebandla njengombutho akasebenzi ngebandla njengeqela labantu usebenza ngebandla njengomntu ngamnye mntu ngamnye osebandleni ngoku kufikelele kwixesha kwaye asiyomfihlelo siyayibona sonke xa indoda ibonakalisa nothixo eyithanda uyayithabatha aye nayo kwindawo ethile kuye yedwa apho phambi kwengelosi banento ayenzayo kuyo uyayinyusa ayisebusweni bukathixo ayenzele isipho ayizalise ayikhuphe ke naso ke isigaba esiphila kuso umoya oyingcwele omnye owasindisa amaluthera owangcwalisa amawisile owabhaptiza amapentekoste ngoku ulungisa ngendlela ukuza kwenkosi uyesu apho kuyawuba namandla kangangokuba loo mzimba uya kungena kweli qela ibandla eliya kutsala abanye babo baphume emangcwabeni kuya kubakho uvuko nantso into angowayo umoya oyingcwele yintoni umoya oyingcwele ngaphandle kwethu abanakwenziwa bagqibelele babephila komnye umhla phantsi koko thina siphila komnye umhla xa utshaba lungena njengesikhukula ndiya umoya kathixo uyakuphakamisa umgangatho okuchasana nalo yabo sikuloo mhla ngoku phaya kudala babengalumkanga nangangesiqingatha njenganamhlanje babengakwazi ukwenza isikhushumbisi seatom okanye inqwelomafutha babengenayo inzululwazi nezinto ezinjengokuba sinazo ngoku kodwa nezinto eziyifihlelo ukuzama ukuthi abantu badutyulwe kunye ngothulo oluthile nezinto ezinjalo uze uthabathe ingcaciso uzame ukukuqonda uze wenze abantu babe ngabangakholwayo kodwa ngoku ngeli thuba siwusweleyo umoya kathixo uphakamisa umgangatho yintoni na ukhalela umoya wakhe ukuze abo baphumleyo phaya emangcwabeni kanye phantsi kwesibingelelo sikathixo njengokuba sisitsho isibhalo bayakhwaza kodwa kube nini na nkosi kodwa kube nini na liselijeka ngakanani na ixesha uthixo ulindele mna nawe ibandla lilindele mna kunye nawe lixesha lokwamkelwa ngokubanga apho uthixo ayaba nokuthulula inzaliseko yakhe amandla akhe uvuko lwakhe ukuze lakuthi ibandla nokristu lisondelane kakhulu ade ukristu abonakale phakathi kwethu avuse abafileyo singene kugqili ngoku siza kuthi sibonise emzuzwini ukuba ngaba bazaliswe ngumoya oyingcwele kuphela abaya kungena kolwa xwilo kuba abafileyo abaseleyo babuyanga baphile isithuba sewaka leminyaka injalo loo nto abantu abazaliswe ngumoya oyingcwele ababengene kuxwilo kuphela ngoku uthixo unikezela umoya oyingcwele naso esinye isibhalo apha kuyohane isahluko se-12:12 sisibhalo esiqheleke kakhulu kubantu abalapha emnqubeni Inene, inene, ndikuni. Lo ukholwayo kum. Ngoku Musa ukulivumela elo lizwi ukholwayo libe kukuyisela emva. Ibandla likhonge gama bathi ewe ndiyakholwa. Ngokuqinisekileyo ndiyakholwa ukuba uYesu Kristu ngunyana kaThixo. NoSatana uyakholwa iloo nto. Injalo kanye yatsho iBhayibhile.
But the scripture says in John
kodwa isibhalo sitsho kuYohane ukuthi akukho mntu unako ukumbiza uYesu ngokuba nguKristu kungengaye umoya oyingcwele. Kufuneka ngeliphandle ngesibhalo. Make ndime apha okomzuzu phambi kokuba ndigqibe ukufunda. Awukaguquki ude ube wamkele umoya oyingcwele. Injalo lona. Uyakholwa ekuseni. Umoya oyingcwele uthethile nawe kwaye umvumile ngokuphandle. USathana naye unaloo nto inye. Ndiyakholwa kuye ukuba ungunyana kaThixo wenje njalo noSathana kodwa uhamba usiyanga kuye. Ngethuba uPetros wabizwayo wagwetyelwa ngokukholwa kwinkosi uYesu Kristu kwaye uYohane esahlukwesimanesixhenxe uYesu wabangcwalisa ngelizwi kuba ilizwi liyinyaniso kwaye yena wayelilizwi. Eyokuqala kuYohane ithi ekuqalekeni ubekho ulizwi, ulizwi wayekuThixo, ulizwi wayenguThixo, ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Wayelilizwi ngoko nguye wabangcwalisayo. Wathi bawo ethela nomoya ongaphakathi kuye ndiyabangcwalisa ngelizwi ngokwakhe ngokubeka izandla zakhe phezu kwabo. Ilizwi lakho liyinyaniso. Lathetha nje yena wakho esizalweni somfazi. Oh, into engena kwenzeka ngokupheleleyo ukuba yena abe yenye indlela ngaphandle kweli lizwi likaThixo limenza abonakalaliswe. Ndiyabangcwalisa. Wabanika igunya kwimimoya engcolileyo. Baphuma wababeka amagama abo encwadini yobomi yemvana waze wabathuma wabakhupha. UYohane uMateyu isahluko seshumi wabanika igunya kwimimoya engcolileyo nokukhupha idemoni nokwenza imisebenzi nezinto ezinjalo. Baze ke babuya bevuya besithi needemoni ziyasithobela. Wathi musani ukuvuya ngokuba iidemoni zinithobela. Koko vuyani ngenxa kwamagama enu esencwadini. NoYuda wayekunye nabo. Uyayibona indlela anokusondela ngayo. Wegqitha kanye ugwebelo wenyuka waza kutsho kungcwaliso. Kodwa wakubonakala siphi na okwakhe ukukanye? Wazibonakalisa phi? Phambi kwePentekoste. Wazibonakalisa into ayiyo. Khangela loo moya uya kuba nentlonelo kangangoko, uzenze ngcwele kangangoko unokuba nako ude uzokufika kumoya oyingcwele ukuze ke unqanyulwe wona kanye kuloo ndawo. Umoya lowo awuyiboni loo nto unyuka umchasi Kristu. NoYesu wathi iya kusondelana kakhulu ngemehla yokugqibela, iya kulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Kodwa khumbula ngabanyuliweyo kuphela abaya kuyibona. UThixo ubiza ngokonyulo. Wena awuvuyi ngenxa yokuba ungomnye wabo. Aninjalo abantu abalapha ngokuhlanje abaziyo ukuba into ethile entliziyweni itsala ngamandla. Ndiyawuva umoya oyingcwele ngenxa yokuba uThixo walibeka igama lakho encwadi yobomi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Wayithetha loo nto. Akukho namnye mntu unokuza kum, watsho uYesu, engathanga uba wam amtsale kuqala. Kwaye wonke ozayo kum ndiyakumnika ubomi obungunaphakade. Yintoni ubomi obungunaphakade? Ngumoya oyingcwele. Ubomi obungunaphakade thabatha elo gama oluthelekise nesigrike lithi ke Zoe. UZoe ngumoya oyingcwele. Konke andinike kona ubawo kuya kuza kum. Kwaye wonke ozayo kum ndiyakumnika umoya oyingcwele ngaye ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela. Ndiyakuyenza loo nto, watsho. Kungekho mangathi ngathi ngaloo nto, ndiyakuyenza. Wonke ozayo kum ndiyakumnika ubomi obungunaphakade. Akumele ukuba avuke kuba unobomi obungunaphakade. Unyanzelekile ukuba eze. Akanakufa kanye njengokuba uThixo engena kufa. Oh, zihlobo zam ezithandekayo zangaphandle kweli lizwe nakwesi sixeko sincinane. Ukuba nje bendinokuba nako ngelizwi lam lobuntu ukubeka entliziyweni yenu ukubaluleka kokwamkela ubhaptizo lomoya oyingcwele biya kuba sesona sityhilelo simangalisayo nakana naso ebomini benu. Ukubona ukuba yintoni na ninyanzelekile ukuba niyenze loo nto. Mandiyicacise ke loo nto malunga nokuba awuguqukanga. UPetros wayesindisiwe, wayekholwa kwinkosi, wayeyilandela. uYesu wamcela ukuba wayengubani na, wamenza ukuba amlandele. Wamnika igunya lokuchasana nemimoya engcolileyo, wamngcwalisa. Kodwa emva kwayo yonke loo nto, kwaye wayesisona sithethi siphambili selo qela. Njengokuba amakatolika enokufuna kumbiza njalo ubhishophu webandla okanye upopu okanye nantoni na ayiyo, indoda intloko kwibandla.
Yet Jesus said the night of his betrayal,
nangoko uYesu wathi ngobusuku bokungcwatywa kwakhe, uyandithanda na Petros? Waze wathi, Nkosi, uyazi uba ndiyakuthanda. Waze wathi, hlisa izimvu zam. Wayithetha kathathu loo nto. Waze uPetros wathi, wena uyazi uba ndiyakuthanda kangangokuba ndiya kuya nawe esipheleni kwaye ndiya kuya nawe ekufeni, njalo njalo. Wathi, ngaphambi kokuba inkuku ilile kathathu uya kuba, phambi kokuba ilile uya kundikhanyela kathathu. Wathi, kodwa Petros, ndikuthandaze. Pula, ayiphelelanga apho.
I have prayed for you, and after you are converted.
Amen.
Ndikuthandaze. Kwaye emva kokuba uguqukile. Ngoko yomeleza abazalwane bakho.
After you are converted.
Wayekhwazile ngokucacileyo, wayekhe waxhentsa kumoya. Yena wayesenze zonke iintlobo zezinto kodwa wayengekamamkeli umoya oyingcwele.
After you are converted.
Emva kokuba uguqukile, ngoko uze umeleze abazalwana bakho. Yinyaniso leyo, uphumelelise icebo lakhe. Ngoku mandigqibezele ukufunda kuYohane isahluko seshumanesini ivesi yeshumanesibini. Ngoku kwisahluko seshumanesini ivesi yeshumanesibini uYesu wathi, inene inene ndilikuni, lowo ukholwayo aye awunakukholwa, kholwayo kum ungakholwa usekuye. Bangapha bayiqonda loo nto mabathi amen. Niyakumbula izenzo isahluko seshumanethoba. Ndiyakucaphukela ukuyiyeka kule ndawo, kodwa kufanele ukuba ndiyithethe njengoba ifika kum. Kwizenzo isahluko seshumanethoba, njengoba lo mshumayeli ombhaptizi owayeligqwetha waze waguquka kwaye wayeshumayela esenza kwabasindiswe abantu, baba novuyo olukhulu ke bevuya nje bekhwaza benenkonzo. Kwizenzo isahluko seshumanesibhozo, uAquila noPriscilla sikhe sabhekiselela kuloo ndawo ngorhatya izolo. Babezileke ukuya kumbona besazi ke ukuba wayeyindoda ebalulekileyo. Waye wayesisifundiswa kwaye wayecacise ngebhayibhile ukuba uYesu wayengunyana kaThixo esazi kuphela ubhaptizo lukaYohane. Wayengekalwazi ubhaptizo lomoya oyingcwele. Ngoko wathi uAquila noPriscilla, la myeni nenkosikazi abenzi bentende abancinane, awathi uPawulos owayengumenzi wentende okwakhe, babe bamkele umoya oyingcwele phantsi kwemfundiso kaPawulos. Athi, sinomzalwana omncinane onyukayo eze apha, uzumvumele athethe nathi kancinane ngalo. Wathi uPawulos akunyuka amve eshumayela, wazi ukuba indoda ebalulekileyo, wathi, namamkela na umoya oyingcwele nakholwayo nje. Wathi, asazi nokuba kukho umoya oyingcwele. Wathi, ngoko kwakusenini okanye elona gama lililo lesiGrike lithi nabhaptizelwa enini naphofu. Ngoko bathi, sibhaptizelwe lubhaptizo lukaYohane Mbhaptizi. Ngoku khangela oko kwathethwa nguPawulos. Paulus watsho ukuthi uYohane nenene wabhaptizela enguqukweni, hayi eluxolweni lozono, koko enguqukweni, esithi yiloo nto enimele ukuyikholelwa. Usakube umamkela uKristu njengomsindisi wakho, ukholelwa ekuseni elubhaptizweni lukamoya oyingcwele. Hayi lo bhaptizo lomoya oyingcwele olo, mzalwana wam othandekayo wombhaptizi, yimposiso leyo. Omnye umzalwana wathi kumngenye imini, wathi, mzalwana uBranham, okanye kwakulixa elithile eladlulayo, kwinyanga ezadlulayo, wathi mzalwana uBranham, uAbraham wakholwa kuThixo kwaze oko kwabalelwa ebulungiseni kuye. Ndathi, ngenene. Wathi, yintoni enye ke enokwenziwa likholwa? Ndathi, yiloo nto kuphela enokwenziwa ngumntu, yiloo nto kuphela enokuyenza namhlanje, kukukholwa kuThixo. Kodwa uThixo wamnika ityhwina lolwaluko elo besingenile kulo phezulu njengophawu lokuba wayelwamkele ukholo lwakhe kuye. Kwaye namhlanje ade uThixo ukholwa kuye xa umamkela njengomsindisi wakho. Kodwa xa uThixo ekunika ityhwina likamoya oyingcwele, uya kutywina kude kube yindawo yakho yesiphelo sanaphakade. Ngoku namabhaptizi, thathani oko, ndaye ke ndiyakuhamba nani ukuya kukhuseleko lwanaphakade. Ewe mhlekazi, ngokuba musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi ngaye natywina naqinisela imini yentlawulelo.
awutywina ngokukholwa kuye utywina ngomoya oyingcwele
maefeso sahluko sesini ifesi amhlongathathu musani kumenza buhlungu umoya oyingcwele kathixo nathi ngaye natywinwa kuse kwimini
yentlawulelo
yena uya kutywina ekubeni ufumene inceba kathixo aze ke yena akutywine ngomoya oyingcwele
That so for the Bible said no man
Injalo lonto kuba iBhayibheli yathi akukho umuntu unako ukubiza uYesu ngokuba unguKristu kungengayo umoya oyingcwele uthi wena ndiyakholwa kulonto ngenxa kwa umlungiseleli esitsho unyanisile kodwa lonto ayisebenzeli wena ndiyakholwa lonto kuba ilizwi lesitsho ilungile lonto kodwa oko asiko kwakho oko akusebenzeli Inye kuphela indlela unokuthi ngayo uYesu uKristu. Uxa umoya ingcwele ungena ngaphakathi kuwe unike ubungqina, ukhuphe ubungqina ngokwawo. Unguye unyana kaThixo. Nantso kuphela indlela owazi ngayo uvuko, kuxa umoya ingcwele engqina. Athe umoya ingcwele wafika, yena uyakungqina ngam. Anibonise izinto ezingekenzeki. Anikukhumbuze izinto endizithethileyo. Anikukhumbuze. Anisayi kuyifumana esikolweni. Uya kuzibuyisela ezincingeni zenu ezi zinto. Ngoku sifuna ukufunda siqhubele phambili kancinane kwesi sibhalo ngoku. UYohane ongcwele sahluko shumene sine ivesi yeshumene lesibini. Inene inene ndithi kuni lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yena nemikhulu. Loo nto ingqikulelo iyo apha ithi emininzi ukuba ufuna ukuyikhangela.
Greater works than these shall
be. Emikhulu imisebenzi kunale uya kuyenza ngokuba ndisiya kubawo.
If he went to
ukuba uye kubawo umoya oyingcwele uya kuza. Ngaba kunjalo.
Another scripture says
Esinye isibhalo sithe ukuba ndimkanga umthetheleli akanakuza.
But if I go away,
kodwa ukuba ndimkile ndiyakubuya ndibe nani ndibe kuni.
See?
Yabona uThixo ekuwe. Phezu kwenu kuqala enani ekuKristu ekuni umoya oyingcwele uThixo ekuni ngoku imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani hayi eminye imisebenzi koko uThixo ufuna ukuzisa umoya oyingcwele ngaphakathi kuni ukuze aqhubele phambili kwa imisebenzi eminye nale ayenzayo ekuKristu imisebenzi yayifuneka ngamandla ngemihlakaluza yayibandla likaThixo yena yayingeyo yafuneka ngakumbi ngemihla kaWesley ngokuba ihlabathi iBhayibhile ithe liya kuya libabuthathaka lilumke ngakumbi liye likhohlakala lonke ixesha sikwi ihlabathi liya likhohlakala konke siyayazi loo nto ngoba abantu benza izinto namhlanje ezokwigulu leminyaka eyadlulayo wawungena kuze ucinge ukuba ungakho umntu okukhohlakele olo hlobo niyalikhohlakala lonke ixesha kwaye abakhohlakeleyo bayakwenza ngokukhohlakala kunangaphambili lonke ixesha satsho izibhalo ngokungaphezulu kunangaphambili ngoko umoya ingcwele ubuhleli uhamba kwakukho nje ukuphefumla okuncinane kwawo kuluther kwakho ukuvuthuza okuncinane kwawo kuwesley kwaze kwakho ukuvuthuza okunzulwana kwawo kumapentekosta ngoku ukuphefumla nomoya kube into enye liyahlanganisana livelisa kwa olo vuthuzo olunamandla lukamoya oyingcwele njengokuba wenzayo phaya kudala ubonakalisa kwakhona kwalaa misebenzi wayenzayo phaya kudala iyabonakaliswa kanye namhlanje kwayinto enye khangela into eyathethwa nguyesu inene inene ndithi kuni unyana akanakwenza nto engathanga abone uyise yenza kuqala loo nto wayenzayo uyise uyibonisa unyana uba uhleli kum nguye owenza imisebenzi yabona ngoku qaphela nantsi enye into endithanda uyithetha kanye apha njengokuba uyesu wathi njengokuba ubawo wandithumayo njengokuba ngoku qaphela njengokuba ubawo wandithumayo ngokunjalo ndiyanithuma nani njengokuba ubawo wamthuma njani uyise
The father that said
Uyise wamthuma wehla evele ezulwini wahlala ngaphakathi kuye
He went forth he said
Wahamba waya wathi ndenza kuphela oko kukholeke kubawo yabona Wahamba ijikeleza senza izinto uyise awambonisa kuba azenze andenze into ngaphandle kokuba ubawo wam andibonise kuqala uThixo wamthumayo wayengaphakathi kuye
And as The father sent
Waye njengokuba ubawo wandithumayo ngendlela njengokuba ubawo wandithumayo ngokunjalo ndiyanithuma nani Intoni na nguThixo ekuwe eqhubela phambili intoni kwa imisebenzi eminye kwa eminye uYesu wathi lo ukholwayo lo unami ngaphakathi kwakhe umoya oyingcwele lo ukholwayo lo usele nabo bungqina bovuko lwami uyazi kuba mnandi ngaphakathi kuye lo ukum ukubani thena ahlala kum namazwi ami ahlala kuni ngoba uthi wena ngiyihleli kuYesu kodwa ngokuqinisekeya ndikholwa kwimpiliso oyingcwele oko kubonisa ukuba akakho apho ndiyakholwa kuYesu andikholwa kumoya oyingcwele ngalo mhla hayi njengokuba babe nawo phaya kudala oko kubonisa ukuba akakho apho umoya oyingcwele uyakungqinela ilizwi ngalinye awalithethayo akalilo ixoxo akoyiki mntu engoyiki nambutho akufanele ukuba azihlise ngenxa yomntu othile uyathetha ze kahlale naloo nto ukuba apha baphakamileyo bangingcolisekileyo bafundisiweyo okanye njengoba sinokubabiza bangabalawuli ngenxa yokuba bezizityebi ukuba basayibuyamkela uThixo uyakumvelisela uAbraham abantwana nakulamatye uyakuthawatha izange nabathengisi beziyobisi nayo yonke enye into aziphakamise uThixo unako ukuyenza loo nto kwaye uyayenza uThixo unako umvelisela abantwana uAbraham nakulamatye ukho umntu othile oya kukwenza kuba yena unguThixo ukuba nithena ahlala kum namazwi am ahlala kuni niyakucela inisukuba nikuthanda ngokuba nicela ilizwi lakhe kwaye ilizwi lakhe libubomi lithethe ukuba uThixo ulithethile ube uqinisekile ukuba ulithethile umoya engcwele uyangqina ukuba elo lizwi liyinyani ngoko nantso ke mzalwana lithethe nantso ke yithi kule ntaba suka ungathandabuza entliziyweni yakho oko ukholwe ukuba oko kuthethileyo kuyakwenzeka hayi wena uthethayo koko uba ohleli ngaphakathi kuwe nguye othethayo asinguye othetha naloo ntaba nguba ohleli ngaphakathi kuwe ethetha naloo ntaba inyanzelekile ukuba isuke onke amazulu nehlabathi ayakudlula watsho kodwa umoya ungekhe okanye elizwi lam alisayi kudlula ngokuqinisekileyo lingekhe lidlule bawo ngoku imisebenzi endiyenzayo mna uThixo usebandleni lakhe ukuze aqhubele phambili imisebenzi yakhe yiloo nto wathumela umoya oyingcwele ngoku wayeyazi loo nto yena wayesazi ukuba kuya kwenzeka kwakungena kwenzeka ngolo hlobo kungena kwenzeka ngolunye uhlobo ngoko kwafuneka ukuba athumele uyise wathumela unyana wabeka konke kokwimo kunyana ngaphakathi kuwe waye kwalaa misebenzi wayenzayo kwaye imisebenzi eminye ngoku uYesu awayenzayo niyakuyenza nani ibandla aningethandi kwenza imisebenzi kaThixo wathi uYesu ukuba nifuna ukwenza imisebenzi kaThixo kholwani ndim ukholwa njani kuye awungekhe uyenze loo nto ude ube unomoya oyingcwele uba ukho mntu unokuthi yena ungunyana kaThixo uthethe into ethethwe ngomnye umntu ibhayibhile ithe yena ungunyana kaThixo ndiyakholwa ibhayibhile kulungile ibhayibhile ithi yena ungunyana kaThixo ndiyakholwa ibhayibhile umlungiseleli uthi yena unguye unyana kaThixo ndiyamkholelwa umlungiseleli umama uthi unguye unyana kaThixo ndiyakholelwa kumama isihlobo sam sithi unguye unyana kaThixo ndiyakholelwa kwisihlobo sam kodwa inye indlela endinokutsho ngayo ukuba yena ungunyana kaThixo kuxa umoya ingcwele ungeneyo wangqina yena ngokwakhe ngoko ndiyazi ukuba yena ungunyana kaThixo akukho mntu unako umbiza uYesu ngokuthi nguKristu kungengaye umoya oyingcwele he akukho mntu unokuthi ethetha ngomoya kaThixo ambize ngokuthi uYesu ngosingelwe phantsi okanye athi wayeyenye into ngala mhla abe uyenye into namhlanje loo nto imenza ukuba abe buthathaka gevezele hayi mhlekazi sekwanguye namhlanje izolo nangona phakade nangawuphina umoya ongowenyani uyakunika ubungqina kuloo nto lungile ngoku wathi le misebenzi ndiyenzayo niyakuyenza nani uyohanisa hloshumene esini vesi eshumene lesibini ngoku imisebenzi eminye batsho ibandla lenza umsebenzi omkhulu namhlanje ngaluphi uhlobo wathi imisebenzi endiyenzayo ukuthi batsho kulungile sinabe fundisa abaqala amabandla kuhlabathi liphela ngumsebenzi omkhulu lowo kodwa yena wathi imisebenzi endiyenzayo mna ngoku yenza yona kuqala uze ke ngoku uthethe ngabafundisi bokuqala amabandla namhlanje xa ndandithethe apha kwixesha eliladlulayo nomuhammed owathi umuhammed ufile injalo loo nto usengcwabeni kodwa ngenye imini uyakuvuka wathi ukuba uvukile engcwabeni ihlabathi lonke liyakuyazi loo nto kwisithuba sama24 yeyure wathi nina nithi uYesu wavusa kumawaka-2 eminyaka sibe nesinye kwisithathu sabantu singekayazi loo nto loo nto ngenxa yokuba uyithethe uyivela kwicala lobuchule bengqondo uyithethe ngokwezimvo zesikolo okanye imfundo ukuba lilonke libandla likaThixo olukhulu ubalwa amakatolika amaprotestanti behlangene bonke bebemamkele umoya oyingcwele eli hlabathi beliya kuba limi kwicala lobukristu ngokupheleleyo bekungeke kubekho into efana nobukomanisi bekungeke kubekho into efana nenkathazo okanye ubutshabo okanye ukukhohlakala okanye intiyo uYesu bayakube ehleli phezu kwetrone yakhe kwaye besiyakuba sihamba sinqumla kwiiparadesi zikathixo sinobomongunaphakade ziphila ngongena siphela sele sivusiwe sikumzimba omtsha sijikeleza singenakuze siguge singenakuze sibe ngwevu singenakuze sigule singenakuze silambe sihamba kwimivuyo kathixo sithetha nezilwanyana kwaye owu yenjani yona imini kodwa senze yonke into ngaphandle koko yena wathi hambani iye kulo lonke ehlabathi nizishumayele iindaba ezilungileyo zenza ntoni iindaba ezilungileyo hayi ngalizwi lodwa kodwa ngamandla nezibonakaliso zomoya oyingcwele zisenza ukuba ilizwi likathixo libonakalaliswe ziindaba ezilungileyo ezo awungeke uyenze loo nto ngoku uyesu wayeyazi loo nto ukuba umele ukuphila ebandleni lakhe ngoko ke wayesazi ukuba siya kuba nezikolo zobuchule bengqondo kwaye oku awungeke ukufumane kwisikolo sobuchule bengqondo ziyakuchasana nako ngokuba into abayaziyo yimfundo yomntu othile olumkileyo umgaqo othile okanye ihlelo bafuna ukuphila ngalo ngoko bayakuhlalisa apho bakwenze ukuba ube lilungu lalo mzimba baze mzalwana bakuqaphulele into ephuma kumgaqo eyakukhangeleka ngathi gqibelele kanye ibandla elingcwele umama linyamezele ukoyiswa okuninzi wenze ngokunjalo nosatana uye wakhatywa ekhutshwa kwindawo yonke ekhoyo phantse kube njalo usaqhubeka nangongendlela enye emhlekazi oo bayakuzama ukucaphulela ezo zinto ngoko uyesu ayisazi ukuba kuya kubakho inkqubo yokuchule nengqondo njengokuba kwakunjalo ngemihla yakhe ekuhlanjweni kweembiza namabhani nokunxitywa kweempahla nokugqethwa ikhola nayo yonke into ababeyenza nazo zonke ezi zinto zahlukeneyo babezenza wayesazi ukuba bayakuzenza ezo zinto ngoko wathi ngoku yima umzuzu nje andiyi kunishiyani zinkedama ndiyeza kuni kwakhona ngoko ke wathi imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani injongo yokuthunyelwa kukamoya oyingcwele yayikuthi uthixo aqhubele phambili ngeqela labantu aqhubele phambili ukubonakalisa uthixo kwihlabathi unjalo kanye hayi umgaqo hayi ngahlelo koko ngamandla ovuko lwakhe ngokwenza ilizwi lakhe libe inene ngokuthabatha idinga lakhe azemanga kwicala labambalwa nokukholwa kuthixo ujonge izibhakabhaka ezimnyama zibuya umva namandla kathixo engena ethabatha indawo amen nantso into ayifunayo nantso into omoya ongcwele owathunyelelwa yona nantso injongo awathunyelelwa yona siyayazi ukuba uyintoni nangoku kwaye kungoko wathunyelwayo ngoko ke akho gazi limbi lalinokungcwalisa abantu ndandingena kukungcwalisa nawe wawungena kundingcwalisa kuba sobabini sizelwe ngokwazana kwendoda nomfazi kodwa uyesu wazalwa ngokungaphandle kokwazana kwendoda nomfazi injalo loo nto ngoko igazi lakhe lalingumngcwalisi uthixo ke wehla wenza umzimba waphila kuwo waphalaza igazi esenzela ukungcwaliswa koko kona kuthi ngokupheleleyo kucime ubutyala besono nehlazo ngoko ngokholo ngokukholwa koko uthixo uyehlangene kanye kumzimba womntu ngokungcwaliswa kwela gazi limbeke kwimbewu kaabraham ngokholo ukuze akholwe ukuba elo gazi liyakuza elo gazi lisulungekileyo linokuba ngummangaliso njengegazi lakhe waze wahamba phaya wayesele njengofileyo wakholwa kuthixo kwisithuba seminyaka engama-25 yena iminyaka engama-75 kudala wakholwa wade wanekhulu nosara enama-65 wakholwa wade wanama-90 wayenjengofileyo naye waze uthixo wathi ukuze abantu bangabi nakukuphosa oko wamthabatha wamnyusa indulu wamnikela ukuba abelidini wathi kubakhonzi yimani apho nina ne-esile nilinde unyana kunye nam siya kunyuka siya kunqula size sibuye mna nonyana ow uza kuyenza njani loo nto uAbraham wathi ndimamkele njengovela kwabafileyo waye ndiyazi ukuba lowo ndinike yena njengovela kwabafileyo unako umvusa kwabafileyo ukuba nje ndinokugcina ilizwi lakhe ndiligcine ilizwi lakhe yena unako umvusa kwabafileyo oko kuthetha ngokristu ngokugqibeleleyo uye lowo waye ngelo xhaphaza legazi kweza umoya oyingcwele owathi wasisongela ngomzimba obizwa ngokuba nguyesu elo gazi langcwalisa indlela ngokukholo ukuze libize abahlawulelweyo okanye abanyuliweyo bakathixo waye usakube ukwamkele oko nomoya oyingcwele uthabathe bonke ukuthi baphuma kuwe yena uyangena kwangoko uthixo kokwakhe ukuza kusebenza intando yakhe apha ezantsi laa mqeshi uthile ukhohlakele nosibanibani ngapha wenza ukuthile ethile nalo mfo mdala uthetha ngawo ngokuchasene nawo umntu ozaliswe ngumoya oyingcwele uyakumakanye ebusweni baloo nto amen babathathela ingqalelo ke babe ngabantu abangazinto abangafundanga kodwa babaqaphela ukuba babe naye uyesu loo nto awayezele yona umoya oyingcwele umlobo omncinane omdala okanye ngakwazi nokusayina igama lakhe kodwa wemapho wathi siyakukholwa bani na umntu okanye uthixo amen akwazeke kuni ukuba sayakushumayela egameni likayesu wawumjani ungafihlizi wayesazi ukuba unekhaya phaya ngaphesheya injalo loo nto wayengumhambi wasemzini apho wayezingela isixeko esiya kuzo wabethela ntoni kuya babingelela bangabakananisi wayephantsi kwehlelo likathixo izulu wamvusa unyana wakhe uyesu kristu wazomzalisa ngomoya kathixo owenza amazulu nehlabathi antso ke wayengamoyiki hayi mhlekazi ukufa ngoba bathi bakuthabatha ustefane umncinane bamsa phaya ngaphandle bathi kuye kuyeke wathi nina abantamo zilikhulu bangalulukileyo ngendlebe nangentliziyo nihlelile ukuxhasana nomoya oyingcwele njengoba benzayo ihlonenza ngokunjalo nani bathi sakubetha ufe wathi beni ngenakuyenza loo nto kuba beni siza kubonisa kuba siya kuyenzani okanye hayi baqhola amatye amakhulu ke baqalisa ukumqhumza intloko wakhangela phezulu wathi ndibona amazulu evulekile yayibona ileli isihla ubone uyesu ebingasekunene kobungangamsha bakhe ibhayibhile ke yayizange itsho ukuba wafa walala ubuthongo
Oh, Pedro,
yayibona nje ingelosi sihla imthabatha imsonga ukosana unina wade walala ngokuqinisekileyo nantso injongo kamoya oyingcwele nantso into amthumelela yona umoya oyingcwele uthixo umoya oyingcwele wezela ukukunika amandla ndinazo ezinye izibhalo apho umzuzu nje umoya oyingcwele wezela ukukunika amandla andi awunako ukuyifumana oku ndikude kakhulu ngohlwanje ukukunika amandla amandla emthandazweni ungathabatha umntu ophile ubomi obulungileyo kodwa ehleli ezoyiswa ow ndiyakuxelela umntu olungileyo ow ngokuqinisekileyo ndiyayithanda inkosi mzwana uBrenham ehleli ezoyiswa engazi abe namthandazo ophendulwayo ukuba ungazisalisa lo mfazi umncinane ngomoya oyingcwele kube kanye uzukhangele ukuba kwenzeka ntoni na uthi akuya phambi kobuso bukathixo akoyiswa uza ngongafihlisi etroneni kathixo ekholwa unalo ilungelo ngokuba uyintombi kathixo ngokuzalwa uthabathe loo ndoda incinane eligwala olo hlobo umqeshe ikhaba ijikelelisa yonke indawo ithi yima umzuzwana apha ngoku kukho into etshintshileyo yabona inomoya oyingcwele ukunika amandla ubomi bakho buzaliswe ngamandla ukunika amandla ekuthetheni ngoba bethu aba bantu babesoyika bemiphaya ngaphandle upetros uyakobo uyohane uluka nabo bonke abanye babesele bengenile kwigumbi eliphezulu besithi ow asinakuphinda sithethe kwakhona abayakhangelani phaya nankuya ugqirha usipani uba nomnye bephaya nankuya urabi usipani uba nomnye uyazi wayenezidanga ezine zasekholejini singamelana njani naye upetros wathi siyakhumbula ngoku yasasithengisela la madoda entlanzi ngenye imini yathi yathetha ndayazi nento ethetha ngayo ow andinako tu ukumelana nayo kodwa kwathi singenza ntoni bazalwana wathi lindani ke sesineentsuku ezine silapha lindani njalo kude kube nini ade ke ingaba uthe uyakufika ngosuku lwesihlanu akakhange atsho ukuba kuya kubaxesha elingakanani na wathi ade ke bahlala njalo belindile ixesha elingakanani ade iintsuku ezisibhozo zadlula ade iintsuku ezilithoba zadlula ade kwaze kwathi ekugqibeleni wakubona ukuba umhla wepentekoste uzalisekile babehleli ndaweni inye bonke bemxhelo omnye uthixo wayekade esentla kwabo phezulu kwilifu lomlilo uthixo hamba kunye nabo emhlabeni ngoku akho enye into eza kwenzeka kukho into elungisela ukwenzeka babehleli bonke ndaweni inye bemxhelo omnye kwaze kwathi ngequbuliso kwafika isandla siphuma ezulwini sinjengomoya ovuthuzangamandla sayizalisa njengoba ehleli kuyo ilwimi ezabekayo zahlala phezu kwabo uthini ukwabeka ukucalulwa njengokuthinditha wakha wamva umntu othindithayo uthi yabona akakwazi ukuthetha nto ezabekayo ezicalucalulweyo njengokuphuphuwa olucandekileyo kuthetha into ecandiweyo eyahluliweyo babengathethi babenkenteza nje babengenzi into konke ingxolo nje iilwimi ezabekayo zahlala phezu kwabo ngokungathi ngumlilo ow bazange babe nakuzibamba bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele baze kwenzeka ntoni ke nako bephuma ukungena ezitratweni uphi la rabi ujones uphi apho akhoyo la mfo siphi esasigebenga solwazi uthixo wayesentla kwethu kumosis etyholweni elivuthayo wasondla ngemana phaa phezulu wahamba nathi isithuba seminyaka emithathu enesithandathu yiminyaka emithathu eminyaka ezintandathu apha emhlabeni kodwa ngoku ngaphakathi kum asindimi othethayo nguye ndiyamazi uba ngubani na kwaye ndiyayazi ukuba ndingubani na ayisendim nguye msiseni apha nina madoda kwaisrayeli nani bahleliyo kwela kwayuda makwazeke oku kuni makwazeke kuni niliphulaphula elizwi lam nonke ninabashumayeli noorabi bethu amandla ekuthetheni ow aba banxilile walimele lokuntsana lincinane ikhula namashumi abini imele neshumi lamawaka okanye nangaphezulu aba banxilile njengoba nicinga iselixala esithathu njele mina ngumshumayelo wevangeli ezeleyo kodwa oko koko kwathethwa ngumprofeti uyoweli uyakuthi ngemehla yokugqibela ukutsho uthixo ndiwuthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama kwaye nina nimbonele umariya phaya exhentsa ekumoyethe nangelimi ekuqhubela phambili phezu kwayo yonke inyama naphezu kwabakhonzi bam ndiyawuthulula umoya wam ndiyakubonakalisa imiqondiso emazulwini phezulu nasemhlabeni phantsi imiqulu yomlilo nentshinyela yomsi uthixo ayisibantwini bakhe ngoko amen ke ngoku unafumana esiphi isidanga sesiphi isikolo endiphuma kuso loo nto ayenzi mahluko khona ngoku ow waqalisa ukuthulula ngesibhalo udavid wambona kwangaphambili ihlala iphambi kwam ngamaxesha onke inkosi andisayi kushukunyiswa nangaphezulu intliziyo yam yaba nemihlali ngokuba nolwimi lwam lwavuyiswa akayi kushiya kwelabafuleyo umphefumlo wam engayi kumnikela ekuboneni ukubola oyingcwele wakhe mandithethe ngokukhululekileyo kuni ngoma ukhulu udavide wafa ngokunjalo wangcwatywa nengcwaba lakhe liphakathi kwethu namhlanje kodwa ngomprofeti wabona kwangaphambili ukuza kwalowo lilungisa akwasekeke kuni ukuba uthixo umenze kwayena lo yesu enathi namkubethelela ngezandla zabakhohlakeleyo inkosi nokristu amen madoda bazalwane singenza ntoni ukuze sisindiswe wathi gumpukanonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolwe izono naye niyakusamkela isipho somoya oyingcwele kwayidinga likuni nakubantwana benu nakuba bonke abakude esu ukuba inkosi uthixo wethu iyakubebiza amen okoko nje uthixo enabantu uthixo unebandla uthixo unomoya oyingcwele engqisha kunye nalo nantso into uthixo wamnikela yona umoya oyingcwele izilumko ziyakuvela asoloko kunjalo kodwa uthixo unabambalwa kwindawo ethile uthixo unebandla elincinci liyakuhamba ngqo kunye nobhaptizo lukamoya oyingcwele ekuyeni ekubangeni ukukhanya kwaye kuyakubakho abo bayakuthi ngobungqina babo baligwebe ihlabathi ayitsho ibhayibhile ukuthi uyesu wathi banoyolo abahlambulukileyo entliziyo bayakumbona uthixo kwaye ayitshokana njalo ukuthi amalungisa abangcwele bayakuligweba ihlabathi uqinisekileyo ubungqina benu namhlanje buya kuzama ugwebo kwesi sixeko ubungqina bethu bobhaptizo lukamoya ingcwele namandla kathixo ubomi obungcwele buya kuzama ugwebo kwesi sixeko xa oku abokuqala bayakuba ngabokugqibela abokugqibela ibe ngabokuqala andisayi kwazinto ngosenomuthi eluvukweni lwabo abasayi kwazinto ngamkolu kodwa ndiyakumakolu ukunika ubungqina uyakwenza njalo nawe ukuze ngaloo nto ngokusasazwa kokukhanya nobhaptizo lukamoya oyingcwele nangobomeni aphilayo nezinto uthixo awazenzayo ukuqondakalisa ukuba uyasebenza apha nangezilumko zabo ezathi zemka kuwo ayakugwetywa ngabangcwele sele begwetyiwe sele bedlulile kuwo ow bethu bendithetha ngamandla umthandazo amandla okuthetha amandla obomi obungcwele amen nantso into eyenziwa ngumoya oyingcwele abanye kuni bantu bahambayo bathi ke andikwazi ukuyeka ukusela andikwazi nje ukuyeka oku umoya oyingcwele uyeza uhlale ngaphakathi kwakho ukwenza konke oku ungakwazi kuphume kuwe injalo loo nto wenza abafazi bayeke ukucheba iinwele zabo ubenza bayeke ukunxiba iibhulukhwe ezimfutshane neebhulukhwe ezinde zabafazi akukho kuzithethelela ubenza bayeke ukuphololoza ow ewe nantso into ngowayo ukukwenza ukuba ube nobomi obungcwele uyakulandela imiyalelo yebhayibhile ngalo lonke ixesha umfazi uthi kushushu kakhulu kufanele ukuba ndingabi nazo undenza intloko ebuhlungu ukuba ndiziyekile zakhula iinwele zam kodwa ukho ukuzithethelela kumoya oyingcwele ukho ukuze enze kube njalo uyakulandela ilizwi kanye ngokuchanekileyo nantso into omoya oyingcwele azize kuyenza ukwenza ukuba ninamadoda niziguqule nizijike iintloko zenu kwabafazi bazinxibe ngokungagqibekanga nikuyeke ukubakhanuka nibe ngamalungu enkonzo nantso into aza kuyenza kukwenza uyeke ukutshaya nokusela ube nokufuna ukuba ube nguthile obalulekileyo uya kuyikhupha loo nto kuwo iyakwenza uthobeke xa usenza loo nto nantso into angowayo umoya oyingcwele ungowobomi obungcwele injalo loo nto ukwenza uyeke ukuhleba ukwenza uyeke ukudlala amakhasi ukuthanda izisulu nazo zonke ezinye izinto ezi izinto nizenzayo ekujikeleni ekoneni uyakwenza uyeke ukuqhuba ngale ndlela okuqhuba ngayo uphile ngokunyaniseka inkosikazi yakho nantso into ayakuyenza injalo loo nto uya kukuyekisa ukuba ufune ukutshata inkosikazi yomnye umntu injalo kanye loo nto nantso into ayiyo ukwenza uba uphile ubomi obungcwele nantso into omoya oyingcwele angamandla ayo ukubeka uthando lwakho kwizinto zaphezulu apho uthixo ingqondo kakristu ibe kuwe awunakuzinceda ukuzibona ezo zinto xa uthe wajonga kuzo uyayiguqula intloko yakho injalo loo nto uzele ukukwenza uthi andinako ukuyenza loo nto ow andinako nje ukuyenza ngokuqinisekileyo wena ungeke kodwa umoya oyingcwele uzele loo nto nantso into awayenzayo wezela ukhupha loo nto kuwe yonke loo mikhwa midala nezinto ezinjalo uzenzayo nako konke kuhleba wakudala uzahlula usithi makabonge uthixo ndikumbuyisile ananto yakwenza naba baqinileke bangcwele umoya oyingcwele uzele ukukhupha loo nto kuwe ndingumbhaptisi ndingumpresbitari ananto yakwenza neli qela elincinane labaqinileke abangcwele umoya oyingcwele uzele ukukhupha yonke loo nto nkani iphume kuwe nantso into awayenzayo ukuhlamba egazini aku ayine nantso into aweza kuyenza uzele ukukolula uzenze induli zigungqulwe nantso into azele ukuyenza ukolula uzenze induli zigungqule wenze zonke iintaka zikhangeleke njengeenkunzi zeegusha ezincinane zixhentsa nayo yonke amagqabi qhwaba izandla kuwe iintaka zicule ngokwahlukileyo iintsimbi zovuyo zikhale akukho kuzithethelela nantso into azele ukuyenza nantso injonga thixo ekuthumeleni umoya oyingcwele ukuze wena ube nokusebenza ezinto ukuze ube nokusebenza ulandele yena ngoku andifuni ukukhathaza kodwa ndimxelele ukuba ndilapha ngokunyaniseka okunzulu ukuze ndingabi nako unikrwembo ingaba kanye ngexesha ndintsibele intambo kwindawo ethile ndihlale ke enyanisweni kodwa ndihlala ndiyenza ukuba inganikrwembi kakhulu ndifuna ukunixelela into ukuba ibhayibhile ithi akulunganga kuba umfazi achebe iinwele zakhe uze uthi unomoya oyingcwele uzichebe iinwele zakho ndiyamangaliswa ukuba unaye na ungabi namsindo uba kwenzeka njalo oko kusabonisa olunye uphawu lokuchasana nawe ukuba ibhayibhile ithi akulunganga ukuba umfazi anxibe impahla eyenzelwe indoda uze unxibe iavalwa lwendala neebhulukwe zabafazi abaphandle endleleni nina abafazi bakhululeyo ndiyaqikela uba usana oluncinane lunga into kuba badlala namakhwenkwe amancinane nezinto ezinjalo kodwa khangela xa wena xa nina abafazi bakhululeyo kwishumi elinesihlanu neshumi elinesithandathu ishumi elinesibhozo leminyaka abudala ukuya kumakhulu nilapha phandle esitratweni ibe ibhayibhile ithe lisikizi loo nto emehlweni kathixo ukuba umfazi anxibe ezo zinto nize ninxibe nakanjani na nithi ninomoya oyingcwele ndiyammangaliswa ngamanye amaxesha uba kunjalo na umoya oyingcwele uya kulandela ilizwi likathixo igama negama
and a preacher behind the pulpit and ain't got grace enough to preach it.
Umshumayeli ke mvake pulpit ongenalo babalo lwaneleyo lokuyishumayela ndiyathandabuza uba unawo na injalo kanye loo nto kulungile nantso into angwayo umoya oyingcwele uzokungqinela umshumayeli uzokunika ubungcwele kwiqela uze kubeka ibandla kulungelelwano uze kuzisa ubunye bomoya uze kusihlanganisa kunye namandla uze kusimanya ngothando uthando lobuzalwana andikhathani oba ngumwisile umbhaptisi umpresbitari umlutere nokuba uyintoni na ukuba sibhaptiswe ngumoya oyingcwele omnye kumzimba omnye saba ngamalungu omzimba kayesu kristu akukho akukho nto ikhoyo akukho nto izayo indlala iphango akukho nto inako usahlula thina eluthandweni lukathixo uthando lukakristu uthando lukathixo olukukristu ngokuba sizelwe ngumoya wakhe sihlanjwe egazini lakhe sisidalwa esitsha nantso into awazela yona uthixo nantso into umoya oyingcwele angowayo ewe mhlekazi yiloo nto ngoku bantu khangelani kum ebusweni zininzi izandla eziphakamileyo nina abanawo umoya oyingcwele yabona ngokuqinisekileyo bezizininzi
oh
ngoku ndiza kungqubeka nje kancinci apha oku kuyashicilela kodwa siza kufumana ukuthe chatha kuko ngokuhlwa ngomso
If you say you got it and are guilty,
ukuba uthi unawo ube unetyala lezi zinto ingaba ukhokelwa yintoni uthixo akanakuze ukhokelele ecaleni elizwini uya kugcina kunye nelizwi kuba imithetho eyekathixo yebandla lakhe yabantu bakhe yabafazi namadoda ke utsho akundenzakalisi ukwenza oku kunye noku akwenzakalisi ilizwi lithi kuyakwenzakalisa waye ukuba umoya oyingcwele ungaphakathi kuwe uyokukhokelela elizwini kanye akuyi kubakho ukuzithethelela uthixo akenzile utshintsho okanye kuzithethelela wenza uphawu wena ke uqhubele phambili yiloo nto kuphela kunjalo kumntu wonke uza ngendlela enye upetros wathi gudukani nonke ngabanye nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likayesu kristu ukuze nixolwe izono namkele isipho somoya oyingcwele yabona yiloo nto kufanele sifikelele kuloo mntu ngoku andizimisele kunikhathaza ndinithanda kakhulu kodwa mzalwana dade ngaba uyaqonda nge ukuba ndiyazi ukuba ndiya kuma ngemihla yokugqibela eluvukweni kunye nesizukulwana sabantu ndize ndiphendule ngenxa yeli lizwi kwaye umoya ongcwele uza kubonisa oku ndibe mna ndikushumayela ngaphaya apho niya kumaphi khona ingaba uya kudlula kanjani kuloo nto awunako ukwenza njalo sihlobo musa uyeke ngoku oko nantoni na oyenzayo ephosakeleyo yipheze wena uthi andinako ukuba ke awunako akabi nako ukuphala ngaphakathi kwakho akufika umoya ongcwele unika amandla kwihlabathi kwaye ukuba wena uphulaphula oko wakuthethayo.
If you love the world or the things out there.
Uba nithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi kungoba uthando lukaThixo alukho kuni. Ngoku akukho kuzithethelela. Uyayicacisa kwaye kufanele ukuba sifike kuloo mca. Ndiyazi ukuba nicinga ukuba ndimbi. Kodwa ndizele kakubi khona ngoku. Uyabona phulaphula.
That is true.
Inyaniso leyo ngoku yiza ufike kuyo mzalwana tate. Musa kuvumela abanye baba bantu balumkileyo baphuma ezikholejini balapha bakuxelele ukuba oh loo nto bubudenge nje obudala. Ukuba ibubudenge obudala ngoko uThixo bubudenge obudala. Kwaye ukuba uThixo bubudenge obudala nam ke ndinjalo kwam. Amen. Ndifuna ukufana naye ngoba umoya wakhe ungaphakathi kwam nguwe olambayo umnxanwe ubize ukuba nantoni na echasene nelizwi. Ukuba abantu bathi kulungile ukuba oh ukuba umntu adlale amakhasi kancinane esenzela ukuzonwabisa nokudlala amaqashiso ngesispeni okanye ezimbini uThixo uthi akulunganga. Oh kuba nje uthathe ithamo lalinye lokuzixuba nabantu uze uhambe unxibe nje kancinane kube kanye thube kodwa uThixo wathi ye ha kulung. Oh wena uthi kulungile mzwana obhona ndiyazicheba iinole zam ngokuba into eyinene umfazi uyazi uninzi lwabafazi luyayenza loo nto. Andikhathali noba uninzi lwabafazi luyayenza abangomzekelo wakho okanye bengeyiyo nankosi yakho. Ukuba unomoya oyingcwele ngaphakathi kuwe uya kulandela imiyalelo yakhe ngaphandle kokuba abantu bathini nakuwe. Emzwana uBranham kushushu kakhulu kwaye ndifanele ukuba ndizinxibe ezinto zithilethile. Izoko shushu kunaloo nto dade othandekayo mandikuxelele loo nto kwaye andithethi uze uyikhumbule loo nto. Nomoya oyingcwele uyakuhlala ekukhokelela enyanisweni kwaye inyaniso yakhe lilizwi. Ilizwi lam yinyaniso. Mandithi lonke ilizwi lomntu libe buxoki kodwa elam libe yinyaniso. Wayecinga nje isikizi uyayicinga ilizwi elibi kakhulu kuba lithethwe ngumlungiseleleli kodwa ndakhe ndangena kumagumbi wokuphumla ezindaweni apho kwakusuke nje wawunokuhamba ujike uphume phantse kwakunje kukho izinto ezingcoleyo elidongeni ndacinga bangathini ehlabathini abantu ukuba babe phantsi kangaka nokungcola. Ndithi ke ndakungena kwezo ndawo bendike ndicinge kwakunjani ukungcola apho phakathi bendiye ndiyibambe impumlo yakukanje xa ndihlamba izandla bendiye ndoyike ukuba ekubambeni kwam umphambo wecango kwakuba kwakuya kubakho intsholongwane nezifo zobuni nezinto ezinjalo. Ndize ndicinge owu ngenye imini ndinikwa isikhululo senqwelomoya kwezinye zezo ndawo ndangena kuzo okanye kwindawo yakwaloliwe ndangena kuloo ndawo ndaze ndacinga owu inceba.
That's the way the world.
Aba kwinto ethi kungilondlela linuka ngayo ihlabathi kuThixo. Ngilisikizi. Ndacinga ndakubona umfazi esihlanga esitrato ezihambela iqhubela phambili ngolo hlobo enxibe impahla yendoda. Yindlela ekhangeleka ngayo kuThixo. Ngilisikizi into engcolileyo nenukayo phambi kothixo. Kodwa uya kuyayicaweni ngecawe azihombise. Uyakuhlala indoda apha isele yenze amaqhinga ithande imali iqhathe umelwano wayo nayo yonke enye into ukuze ifumane imali anethe qhatha. Yenze ezi zinto idlala amaqasiso itshaye isele iqhoke ize iye ecaweni ingqine. Lisikizi kukungcola libandla lelengqondo yena. Ithi ke ndingowenkonzo. Ewe kufuneka inkonzo ikhutshwe imizuzu elishumi elinesihlanu ukuze onke amadikoni nabo bonke bayokutshaya nomfundisi ngokunjalo. Ndixelele. Zahluleni kwinto yonke engcolileyo. Ungcolise umzimba ndiyakutshabalalisa. UThixo wathi uyakwenza njalo. Kwaye namhlanje ungaphezulu ikhensa ibanga ukufa ungamashumi alithoba nento ekhulwini umhlaza womqala nemiphunga ubangwa kukutshaya imidiza. Ungcolise umzimba ndiyakutshabalalisa. Kodwa wabotshwe kukuya esihogweni kangako beqengqeleka olo hlobo abazi kwaye abanye abashumayeli bema epulpitini benezidanga ezine bephuma kwikholeji betshaya okwabo. Mandikuxelele into mzalwana umoya oyingcwele wathumelelwa ukubisa amadoda nabafazi baphume kuloo nto. Zahlule igama ibandla lithetha ukwahlula umani phakathi kwabo yatsho ibhayibhile. Musani kukhukumisa into engcolileyo kwaye ndiyakunamkela ndibe ngonyana neentombi kumna ndibe nguThixo kuni. Oh bethu andizimisele ukuba mbi koko ndizimisele ukunyaniseka ndibe nenyaniso. Ewe mhlekazi oh yinto eyoyikeka kanjani. Amadoda kunye nabafazi simiphi namhlanje siphi kanye masipheze. Obunye busuku ndihleli ngaphaya kwesitulo esincinane phaya egumbini kwaye kufuneka ndivale isitulwana esidala esiphindwayo. Emva kokuthandaza iintsuku ezintathu okanye ezine ndada ndafika kwindawo yokujikeleza ndicinga ow Thixo ndafika kwindawo yokuthi ndingayazi into emandiyenze. Ndathi Thixo sekupheleni kwendlela kwaye ndiyaqonda ukuba ndibe ngongenankathalo ndibe nokutsalwa kweminxeba ndize ndidinwe ndingayenzi loo nto. ndacinga ngoko uba ndiyayibona inkosi yam ichathazela ebumnyameni ngaphaya ngethi uba yayidiniwe kwakunzima nokuba iphakamise unyawo emva kwelinye kodwa yayingadinwanga kakhulu yema ngenxa yomfazi wasenayini yaza kwakhona yamela inkwenkwe phaa ngaphandle eyayifile kangangokuba yade yawela ukuya kuyichukumisa isidumbu sayo ize isebenzise loo mandlana amancinane aye kuyo uvusa loo nkwenkwe ke kwenzeke njani uba ndidinwe yintoni undonakele kumnkosi naku ndicinga ke ndiyaguga andikwazi ukwenza oko nankuya moses lo thixo omnye ndimkhonzayo wemaphaya enekhulu elinamashumi abini eminyaka nankuya ukhalebu wemaphaya enamashumi alithoba obudala ephethe ikrele esandleni sakhe wathi uyoshua walibeka esandleni sam elikrele kumashumi amane eminyaka eyadlulayo wayenamashumi asibhozo ngoko wathi ndiseyindoda eyiyo namhlanje kanye njengoba ndandinjalo ngoko hayi amen ndathi thixo iba nenceba kum ndathi ke khangela apha ndihlala ndathabatha inkosikazi yam saphindela apho ndiyibambe ngesandla ngaphaya kwale bhayibhile nebhayibhile yakhe encinane ndaze ndathi sithandwa ndibe ngokungenankuthalo kakhulu umoya oyingcwele uyandigxeka ngaphakathi kwam ndathi ndicinga ngoonomatse abahlala emithini bam phaa ngaphesheya ndicinga ngohetri right phaya namakhwenkwe akhe amancinane ndicinga ngento awayenzayo uthixo abonisa ukuba wayenguthixo onako udala halleluya ndacinga wandicela loo nto kwiminyaka eyadlulayo andiyikukushiya andingeke ndikushiye akukho mntu uyakuma phambi kwakho yonke imihla yobomi bakho ndiya kuba nawe waye kusukela kolu canulo lwesandla kuya kufika ebeni wazi iimfihlelo zentliziyo emva koko kuya kukhula kuphinde kukhule kunyaka emva kwalowo wakuqondakalisa ngokugqibelele ehlabathini jikelele nakufika oku olulungiselo lolunye lukhulu ludlule ngongaphezulu ndathi sithandwa ndibamba isandla sakho ngoncedo lukathixo nobaba lukathixo ungakhe undivumele ndibe ngongenankuthalo kwakhona mandihambe ndiya kule mvuselelo ilapha ndiyokushumayela ngendlela endingazange ndishumayele ngayo ngaphambili mandihambe ndiye apho ukuze okokuqala ndizingcwalise ndivulele indlela abantu ukuze ezizezam izono okokwam ungabi nankathalo kube phantsi kwegazi ezizezam iziphoso zibe phantsi kwegazi ukuze ndibe nokuhamba ndiphume ndilandeleni bantu injalo loo nto ndiyakuzonda ukubona umfo esithi yenzeni anda ukubona umfo oza kukhokela indlela yokuyenza eyomhlekazi apha kwixesha eladlulayo kwakukho umlilo phaa ezantsi esixekweni kwiqumrhu leoli lakwafaro bisitsha babiza isebe lomlilo lasejeffersonville baye isihlobo sam indoda elungileyo engaqhelananga nemililo emikhulu olo hlobo yayihamba isiyapho isithi tshizani ntwana yamanzi ngapha bafana tshizani ntwana yamanzi ngapha nakunyuka eclassville encinane ding 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 inyuka apho waze wathi inkokelo yomlilo yatsiba yathi tshizani ntwana yamanzi ngapha inqumeni iphume lafestile tshizani ntwana yamanzi ngapha ya kodwa ngapha komlambo kweza amadoda eqeqeshiweyo omlilo ephuma eLouisville la haki inkulu kunye neleli yathi nje ukuba ime wabe umphathi esesiphelweni seleli ngeli thuba inyuka ileli wayesentloko walijula izembe lakhe phambi kokuba afike apho wayingquba loo festile yaphuma wathi nyukani bafana nantso ke umlilo wacima ngemizuzu embalwa hayi tshizani intwana yamanzi apha tshizani intwana yamanzi phaya loo nto ikukhumbuza abanye babashumayeli bangabe ngqondo yukani masiyeni ndiyazi uba uyinyaniso ndincamle ndabona kusuko umoya uyingcwele uyinene uthixo ulungile usanukuzama apha ndizame phaya masihambe sikene kuye ulapha ungowakho uthixo wanikezela ngamandla akhe ebandleni lakhe hayi tshizani oku apha tshizani ngaphandle andisayi kugqiba nto khokela amen andisaboni nangazo
What are we going to do?
Amen. Siza kwenza ntoni? Umuntu ngamnye uhleli apha uzaliswe into ethile. Ngoke ndizakuvala. Ndisenako emva koko. Uzaliswe into ethile. Awunakuhlala apho ngaphandle koba uzaliswe into ethile. Unobomi obungaphakathi kuwe. Obo bomi kuyakulawula. Obo bomi ke bulawulwa ngumoya. Ngoku usenokuzaliswa lihlabathi. Uthanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi. Thixo abe nenceba kuwe. Usenokuzaliswa imigaqo yebandla elithile imithandazwana emincinane oyenzayo ocinga ukuba uya kukuthandazela kuba kumntu othile owafayo okanye wenza uhlobo oluthile lomqondiso ukunqamleza uthixo makabe nenceba kuwe aye usenokuba uzaliswe inkolo loo nto ke iyeyona imbi kwakhona injalo loo nto injalo loo nto ibhayibhile yathi ngemihla yokugqibela baye kuba ngabe nkolo ngeyona ndlela benokumila kokuhlonela uthixo
having a form of godliness but denying the power thereof
and ukumila kokuhlonela uthixo kokho bewakhanyela amandla akho wabo ke khwebuka uba uzaliswe inkolo ngoyena olusizana inkolo nje ibe kuphela ukuba uzaliswe imigaqo awuyazi into othetha ngayo ukuba uzaliswe lihlabathi uyimfama ukuze kwakhona usenokuba uzaliswe ngumoya oyingcwele ndiyathemba ukuba uzaliswe nguye kwaye ukuba unjalo ndiyathemba uya kuzaliswa kwaye ukuba uzaliswe ngumoya oyingcwele yintoni onayo unamandla unothando unoxolo ndininika uxolo lwam andininiki ngokunika kokwehlabathi mna unoxolo utywiniwe unomqondiso amen unokuphumla unovuyo olungathethekiyo kwaye uzaliswe buqaqawulo umilisele ow bethu
antso
into oyiyo xa unomoya oyingcwele udlule ekufeni wangena ebomini ulinde uvuko lomntu wonke ngomhla wokugqibela kwihlabathi elizayo ngenxa yenkosi yethu uyesu kristu ethe sambona isizayo sebuqaqaulumo obungangamsha ulwandle luyabakhupha abafileyo bakulo imizimba yonakeleyo yabo balele ukufa bekuye iyakuthi abalele ukufa bekuye ungena kanjani kuye sibhaptizelwe emzimbeni mnye ngamoya mnye imizimba enokonakala yabalele ukufa bekuye iya kuguqula yenziwe ifana umzimba wakhe ongena ngozuko aya kuthi ngawo athobele zonke izinto phantsi kwakhe eva isi liphuma ezulwini watsho uyohane lisithi kumqala banoyolo bafia bafele enkosini uzawungena njani ke sibhaptizele emzimbeni omnye abo bafele enkosini ukusukela ngoku ukuba baphumle phezu kwemisebenzi yabo nemisebenzi yabo ilandelana nabo antso into bathumelela yona umoya oyingcwele oh uqiniseko okuzukileyo uyesu ngowam mna ndikuye abe yena ekum ubawo ekuye abe yena ekubawo abe ubawo ekum mna ke ndikuye uyesu ngowam oh kuncamla uzuko olungcwele yintlalifa yosindiso ndithengwe nguthixo ndizelwe ngomoya wakhe xa ndihlanjwe egazini lakhe amen andingeke ndikuthengise oh bethu onke amatya anqabileyo nedayimani nesilvere negolide oovimba bakhe bazele yena unobutyebi obungathethekiyo uba ndingumntwana okumkani ndingumntwana okumkani uyesu umsindisi wam undenza umntwana wokumkani amen amen andingeke ndikutshintshe andingeke ndikutshintshe ndinezibini okanye ezithathu izibhalo ngoko naso esinye isibhalo xa uzaliswe ngumoya oyingcwele nazo izinto onazo ngoko ke uyintoni kwihlabathi ngowasemzini ndiyazi uba liphelile ixesha kodwa alipheli ixesha ngale nto ngowasemzini oh singabo semzini nabo phambukeli apha sifuna isicekwo esisakuza inqanawa yobomi iyeza msinya ukuza kuhlanganisela amatye wakhe anqabileyo ekhaya sawava amanzi ethwaxaza ngapha phezu komlambi ohayo ngethuba njani kumshumayelo ongumfana omncinane malunga namashumi amabini eminyaka eyadlulayo ndicula apho ndaze ndeva ndakhangela phezulu ndeva ilizwi lisithi khangela phezulu nako kusiza ukukhanya okukhulu kundanda kanye apho kusiza kusihla phezu kwam kwathi njengoba uyohane umbhaptizi wathunywayo ukwandulela ukuza kokuqala kukakristu uya kuba nomyalezo uyakwandulela ukuza kwesibini kukakristu o ndanowikholwa njani loo nto kodwa yenzeka nangoko kwaye ngokuhlwanje imililo yemvuselelo iyavutha jikelele najikelele ehlabathini ibandla elikhulu elihlawuleleyo likathixo liziphakamisile lazikhupha kuloo ndawo kwaye kukho iinkonzo ezinkulu zempiliso miqondiso nemangaliso nezimanga ebonisa ukuza ungowasemzini kwaye ungumphambukeli wenza izinto ezingaqhelekanga izinto ezahlukileyo kunezo ubuqhele ukuzenza awenzi njengoba ubuqhele ukwenza abantu umoya ingcwele wakho kuhlela uze uzaliswe ngumoya oyingcwele awuzihoyi izinto zehlabathi awuzihoyi izinto eziyakho kuthintela awuzikhathaleli ukuze ke ube sisidalwa esenza ngendlela engaqhelekanga umntu ogxekekileyo kuwo ukhosi oluncinane olwaqandusela kwindlu yesikhukukazi endaka ndashumayela ngalo xa ukhosi luyishukumisa indlwana yalo usisidalwa esikhangeleka siphoxekile kubo kodwa bethu uhamba kumgaqo ophakamileyo wokumkani ama ngumgaqo ophakamileyo ya ezulwini kwaye ndihamba umgaqo ophakamileyo wokumkani athi khangelaa ndamqinqileka ungcwele lowo uphoxekileyo la mqinqileka ungcwele omshumayeli umwisilwa ngumshumayeli odumileyo wathi kwenye indoda ngenye imini eluyivile wathi ndingathatha kumnceda umzalwana obhili kodwa uyazi intoni kungafuneka ukuba ndizibeke esichengeni afune ukuzibeka esithengeni ngenxa yam. Nguye owalahla ubomi bakhe ngenxa yam. Amen. Ndihamba nje kumgaqo ophakamileyo kumkani kuphela. Oh, vethu, ndizaliswe ngumoya wakhe, ndizelwe ngomoya wakhe, ndihlanjwe egazini lakhe. Halleluya, ndonwabile. Waye ke enye into, ngoba yintoni ekwenza wenze loo nto? Usenguye umntu. Yintoni ekwenza wenze loo nto? Kungokuba uzile wena, umoya wakho uvela ngasentla. UThixo ekuwe. Ngokuya ndandiye eRoma, ndaqaphela ukubabona bonke babe nomoya woburoma. Ndathi ndakuya eGreece, bonke babe nomoya wamaGrike. Ndaya eNgilane, bonke babe nomoya wamaNgesi. Xa usiya ezindaweni ufumanisa, uze ke ufumane nomoya waseMelika, uyoyikeke. Ndathi ke ndakuya kungena kwindawo yamangcwaba angaphantsi yaseSan Angelo eRoma, babe nophawu oluxhonywa apho. Ncedani bafazi baseMelika, ninxibe impahla ukuhlonipha abafileyo, umoya waseMelika. Ngabakhangela xa besidla kunqwelomoya benxibe ezo mpahla zindala, wonke umntu aqale ukujonga kubo. Nako ke kusiza unkosazana Melika, umoya waseMelika lowo. Ungabona nje ukuba uvela phi na, enxibile mfo, erhuqa uhlotyana lwendlana endala evuza umfinya emva kwakhe. Injalo loo nto. Oh, ewe, yena ungummelika, unkosazana Melika, esihla uyazi inyalasa ngolo hlobo. Ngoba unomoya waseMelika. UYesu wathi, wangqina ngokuchasene naloo nto ngaloo mhla, wathi, nina ningaba ngaphantsi, mna ndingowangaphezulu.
And if you've got the Spirit of Christ in you, you are from above.
Ukuba unomoya kaKristu ngaphakathi kwakho, ungowangaphezulu. Ngoko ke ungowasemzini. Kodwa unemveli yaloo ndawo uvela kuyo. Nantso into endizama ukuyithetha. UmRoma uyavela eze apha agwempe intloko yakhe. UmJamani uvela eze apha, umMelika awelele phaya. Ngoba ninemoya yaloo mazwe nivela kuwo. Nantso into esenza sohluke kangaka ehlabathini. Uvela ngasentla. Uzelwe ungummi wobunye ubukumkani. Niyakholwa loo nto? Nantso into omoya oyingcwele ayiyo, kukwenza ummi wobunye ubukumkani bukaThixo.
Then if you are a citizen of the kingdom of God,
ngoko ukuba ungummi wobukumkani bukaThixo, ukwenza wenze njani ke?
Like God does in his kingdom.
Njengokuba uThixo esenza ebukumkanini bakhe, ngoko wenza ntoni uThixo ebukumkanini bakhe?
It's holiness.
Ubungcwele, ubulungisa, ukusulungeka kwengcinga, ukusulungeka kwengqondo.
Power in love.
Amandla othando. Uya kwabalahlekileyo, uphilisa abagulayo, ukwenza imimangaliso, ukwenza izinto ezinkulu. Ngoko ehlabathini ukhangeleka uphambene, baze bathi abafo baphakanyelwe zizicibi. Yabona, kodwa ungummi wobona bukumkani.
One more scripture if you want to write it down.
Sinye ke isibhalo kuba ufuna ukusibhala. UYohane sahluko eshumene esibini verse yamashumi abini anesine. Mandisicaphule ngokukhawuleza. UYesu wathi ukuba ukhozo lwengqolo waluwe emhlabeni lungathanga lufe, alunako ukuvelisa obunye ubomi. Ngokukhangela intetho enye yokuvala ngoku. Wayekhumbula ngoku. Ngokupheleleyo ngoku. Iyakuni bani.
It's absolutely essential and necessary.
Uyifuneka ngokupheleleyo, kuyafuneka kwaye kunyanzelekile, kusisinyanzelo ukuba wamkele umoya oyingcwele ngoku. Kuba ukuba wenza kanjalo awunako ukuya eluvukweni. Ngokukhangela uThixo akanakuyaphula imithetho yakhe. Siyayazi loo nto, ulandela imithetho yakhe. Ngoku ukhozo lwengqolowa okanye isityalo siza kuthabatha njengokuba watshoyo uYesu apha kakade. Ukhozo eBhayibhileni bendiyifunda namhlanje lubhekiselelwe kwiflekisi okanye uhlobo oluthile lwembewu, kodwa ingqolowa, irhasi, ubhona okanye nantoni na lukhozo. Kodwa xa ukhozo lwengqolowa luthe lawa emhlabeni, ngoku apha sonke apha sake sabona, siyazi uba okungenzeka. Ukhozo lwengqolowa okanye ukhozo olulukhozo lukhangeleka lugqibelele kangangoko kunokuba nako. Uze ke ulifake emhlabeni kwaye ukuba ukhozo lunobomi obuqhubekayo, luya kuhla namhlanje luzivelise kwisiqu, lubuye luhle, lunyuke kwakhona, lubuye luhle, bubomi obuqhubekayo. Ukuba olo khozo alunayo intsobi yobomi kulo, awukhathaliseki noba lukhangeleka luluhle kangakanani na, alunakuze luphume. Luya kungena emhlabeni lubole kube kuphelile. inxenye yalo izinto ezinkulu zingasetyenziswa ukwenza isichumiso nezinto ezinjalo emhlabeni kodwa ukuba lubuye luphile kwakhona alunakuze ngaphandle kokuba linobomi okuqhubekayo ngaphakathi kulo nabani na uyayazi loo nto awunako nje kungakho amadoda amabini enye yawo ifana kanye omabini efana enye yawo ngayindoda elungileyo ingenza imisebenzi elungileyo angenza nokunjalo kodwa ngaphandle kokuba loo ndoda ibe nobomi obunaphakade kuyo ayinakuze ivuke eluvukweni ayinakuyenza loo nto akukho nto apho inokuvuka akukho nto inokuyivusa akukho bomi ngoko uyabona umzalwana wam othandekayo dade wethu othandekayo ngaphandle koba umntu azalwe ngokutsha akangeke abuyele ekungeneni kobukumkani akangeke lungathanga ukhozo lwengqolowa luwe emhlabeni lufe wayethetha ngesiqu sakhe kodwa wayenabo ingebobomi obuqhubekayo wayenobomi obungunaphakade wayebubomi awakunika bona ukuze ube nohlobo olunye lobomi ngoku ukuba unobomi nje bobuntu okwenzela nje ushukume ujikeleze ukhanuke lowo uphila ezinyolweni ufile ngeli thuba aphilayo awunako ukuvuka usenokuba yeyona ntombazana ibalulekileyo esikolweni usenokuba yeyona ntombazana ibalulekileyo kumdlalo wamakhasi abantu bakuni usenokuba ngoyena mfazi unxiba ngcono elizweni usenokuba ngoyena mhle usenokuba ngoyena wakhiwe kakuhle usenokuba sisithixo kumyeni wakho usenokuba zizo zonke ezi zinto zona ezo zilungile kodwa dade ngaphandle kokuba ube nomoya oyingcwele ngaphakathi kwakho wona ububomi obunaphakathi ekupheleni kwale ndlela kuphelile ngawo andikhathali noba ukhangele kanjani na okanye zinjani na ezinto okanye ubalulekanga okanye ubalulekeke kangakanani na umhle okanye umbi kangakanani na ukuba unobomi obunaphakade apho ke uya kuphila ngokungenasiphelo xa inyanga neenkwenkwezi zimkile nehlabathi lithe lazisithelisa ngapha kweentaba neentlango nayo yonke enye iyenza njalo ingasekho xa ihlabathi ligxhathazela njengendoda enxilayo ibuyela ekhaya ngokuhlwa iinkwenkwezi zisala ukukhanya zisiwa ezulwini nenyanga ijika ibaligazi nelanga linentloni libufihla busobalo nelanga linentloni libufihla busobalo xa beya kubona unyana womntu esiza uyakukhanya ebulungiseni bukayesu kristu ukuze ukume engcwabeni usemtsha ungumfazi omhle uthabathe umlingane wakho uphile ngonaphakade kanaphakade ude kube ngonaphakade usaphila nantso into ongowayo umoya oyingcwele ukuba uva ukutsala okokona kuncinane musa ukumala yintoni umoya oyingcwele nguthixo engaphakathi kuwe ngowantoni ngokuqhubela phambili umsebenzi wakhe phakathi kwabantu bakhe ukuzisa ibandla lakhe lihlangane ukuzisa ibandla lakhe kwindawo namhlanje engentla kobuluthere ubuyisini nobupentekoste lingene kwindawo yokubangwa nakubabalo lokuqilo ukuze xa linxenye ebandla xa umoya ungena ebandleni apha liyakuvuka kwaye liyakuvelisa livelise bonke abathengiweyo abaye bawuchukumisa laa moya loo maluthere emayo apho kunye noko kukhanya ayenako ekugwetyelweni loo mawisile awaphantsi emgangathweni azichithela ngamanzi ebusweni ngenxa yokuhlwa ngumoya wona ngongcwaliso loo mapentekosta ahambayo inyuka esihla ngezitrato belizwa ngokuba ngabahlwabene ulwimi nabankentezi nabantetho yamadada nayo yonke loo nto ayakuma ekobo bulungisa ebusweni bukathixo ngaloo mini ngokuqiniseke kanye njengoba le bhayibhile imi apha ukuba niyandikholelwa ukuba ndisisixaka nindibiza ngokuba ndingumprofeti wakhe andisibizi ngaloo nto mna kodwa phulaphulani ndixela inyaniso egameni lenkosi abo bakukristu uthixo uyakubazisa kunye naye ekubuyeni kwakhe eluvukweni kwaye ngabo bakukristu kuphela singena njani kukristu bakuthi ngamgaqo omnye sijoyinelwe phakathi hayi ngakubambana isandla kunye sitsalelwe phakathi hayi ngamanzi manye sibhaptizelwe phakathi hayi ngahlelo linye senziwe salihlelo saphakathi hayi kodwa ngabasekorinte bokuqala isahluko esishumini esibini ivesi esishumini esithathu ngamoya umnye umoya oyingcwele umoya kathixo thina sonke amawisile amabhaptiza amaluthera amapresbitari sihamba ekukhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni sinobudlelane omnye nomnye lithi negazi likayesu kristu unyana wakhe lisihlambulule ko konke ungalungisi ngamoya mnye sabhaptizelwa mzimbeni umnye senziwa indlalifa zobabalo lwakhe asinakuya emgwebeni lowo wevayo amazwi am akholwe akukho mntu unako ukholwa athi abe unawo umoya oyingcwele akholwe kulowo wandithumayo xa umoya oyingcwele engqina ngovuko lwakhe unobomi ongunaphakade akeze ekugwetyweni uphume ekufeni wangena ebomini intoni awunawuze uchathe umgwebo usaye kuma kumgwebo yetrone emhlophe uhlangana nomgwebo wakho kanye apha udlule kumgwebo wakho xa udlule wathi andilunganga nemfundo yam ayilunganga phosi ngena kum undithabathe ulikhokele nkosi andikhathali noba lithini na eli hlabathi liphambeneyo ndikhokele nkosi ngomoya wakho gwetyiwe ngoko
Judge yourself as a fool for Christ.
Zibalele ukuthini usisidenge sikaKristu ukuze ngobulungisa bakhe ngalo mini siya kuma sifana nongonakali kwakhe. Inye kuphela indlela njani?
By one spirit. We are all baptized.
Sibaptizelwe emzimbeni mnye ngamoya munye.
And when you're in that body, judge.
Ake ukulo mzimba umgwebo sele ugwebile lo mzimba. Kwaye wamkele yena njengesicama kushelo sesono sakho. Uthi ndiyenzile loo nto mzana uBrenham.
Then if the Holy Ghost has come back.
Ngoko ukuba umoya ungcwele ubuyele wakunika itywina njengomqondiso ukuba umoya ungenisa emzimbeni kaKristu uguqukela kwelinye icala ube sisidalwa esitsha kuKristu uYesu. Udlule ekufeni wangena ebomini izinto ezindala zimkile ngomtsha kuKristu. Amen. Oh, ncedani mandiniqonondise bazalwana noodade bam abangamaKristu. Musani ukuyiyeka le mvuselelo enidlule. Kufuneka ndimamkele umoya oyingcwele. Kuyintoni? Ngumoya kaThixo. Ngokwenzani? Ngokukukhokela, ukubonise, ukuzalise, ukungcwalise, ukubize, ukukhuphe, ungenise ebandleni. Yintoni ibandla? Ndithetha ntoni igama uyibandla? Abakhutshiweyo, bahlulwa. Oh, ndingathabatha intshumayelo kuloo nto khona ngoku. Abakhutshiweyo, bahlulwa, abasemzini, bekude kunehlabathi, abahambi nabasemzini. Sivuma ukuba apha asinasixeko sihleliyo sinqwenela ukuphila kuso. Oh, babe. Njengokuba uAbraham noIsake noYakobi baphambukelayo, behlala ezintenteni kulo ilizwe. Bevuma ukuba bangabasemzini abaphambukeli imbewu yendlalifa imbewu yendlamafa indlamafa kwalapho uyise ilifa siyimbewu yabo kwaye babezingela umzi omakhiwawo nomenzi wawo unguthixo amen babezingela kwaye namhlanje imbewu isakhangela umzi oza kuza ithi andifuni ukuqhelana neli hlabathi andifuni nanto yakwenza neli hlabathi andifuni ukuba nanto yakwenza neli hlabathi ndifuna ndikhangela umzi owakhiwe ngokumbombone ndikhangela umzi onobomi obunaphakathi apho ilanga lingasayi kutshona apho ungasayi kubakho kuguga apho ungasayi kubakho ntambo zasichawu kumphambo wecango okanye ngcwaba ethambekelele ntulu ndikhangela umzi omakhini omenzi wawo kathixo inye kuphela indlela yokuwufumana kwakukho elitye elasikekayo entabeni kungengazandla elaqengelekayo langena ehlabathini laliguba kwaye lalingayi kuba njengengqolowa okanye umququ izandla zokubhulela malithi ke elo litye uYesu Kristu elo litye lesikhubekiso kwihlabathi litye lesikhubekiso elitye lentlekisa isikhubekiso kwibandla kodwa eli litye lokubizela kwikholwa litye lesiqiniseko ilitye lokuphumla ow bethu ngokuphumla ndiyazi ukuba ndidlule ekufeni ndangena ebomini umphefumlo wam uwuphumle ow yizani kumnina nonke ndinkolelekayo nisindo yanga umthwalo ndiya kunika kuphumla emiphefumlweni yenu ow umqondiso ekuya kuthethwa okubi ngawo watsho umprofeti kumariya uya kuba ngumqondiso ngokuqinisekileyo uya kuba njalo kodwa uya kuba sisiqiniseko uya kuba luthando uya kuba kwaneliseka uya kuba into oyakwazi ukuba uphume ekufeni wangena ebomini mzalwano wam dade wethu njengomzalwano wenu njengesicaka senu esikuKristu mandinicenge ngokwentliziyo yam yonke musani ukukuyeka okukudlule phezu kwentloko okanye kunidlule okanye ngaphantsi kwenu
Receive it into your
heart. Amkeleni ezinhlizweni zenu. Kwaye uya kuba ngumuntu onwabileyo emhlabeni. Andithembisi ukuba uya kufumana isigidi sedola. Hayi mhlekazi. Bazalwana uLeo, ndicinga ukuba kuninzi kakhulu okwaloo nto kuthe kwathenjiswa ngoku isigidi sedola. Nezinto abahlukeneyo abazithethayo ukuba uya kuba ngumKristu uya kufumana isigidi sedola ube yindoda esisityebi. Andinithembisi kwanto. Ndinithembisa oku inye into endinokunithembisa yona lusindiso lwakhe. Ubabalo lwakhe lwanele sonke isilingo. Abantu ngomhla wePentecost babengakufuni oko babenako. Ngoku uthetha ngoso sigidi. Babengakufuni oko babenako, Dadu Angie. Ndingathanda ukuva Dadu Gate ucula ngolunye lwezintsuku uphi Homecoming Week ngolunye lwezintsuku.
Many of them passed across the border since then.
Baninzi abanye kuba bathe bawela umda kusukela ngoko. Oh, be. Abazange bacele izinto ezinkulu. Abazange bacele imali.
While Peter said, silver and gold have I none.
Ngoba uPetros wathi, silver negolide andinayo. Kodwa oko ndinako ndikunika kona. Waye ndithetha loo nto ngokuhlanje ezihlobo.
The joy, the love.
Uvuyo, uthando, isiqiniseko sokuba ndinoKristu novuko lwakhe. Oko ndinako ndinika kona. Ndininika kona njengabantwana bakaThixo. Waye uza emnqamlezweni ukuba uThixo, kuba uThixo kubizile. Ungakhe ukuphakame. Xa usiza ngokuhlwa ngomso uzuzele enye phakathi kokungena apha uhlale kude kube kuphelile. Okanye ungenele ukuba siza kubeka izandla phezu kwakho. Hamba nalo ulungelelwano lweBhayibhile ukubekwa izandla ngenxa kamoya oyingcwele. Size ke sihambe uye kwikhaya lakho. Uba uhlele apho busuku bonke, uhlale busuku bonke, usuku lonke olulandelayo, uhlale olulandelayo, uhlale ide iphele holide, uhlale kude kube ngokuqala enyakeni, uhlale njalo, uhlale ade. Ukuze nantoni na esikuxelele ngayo ngokuhlwa ngomso, sikubonisa eBhayibhileni ukuba ukweza ntoni iyakuza. Ukuze ke yakuza ngoko ke akhomi moya engcolileyo yaneleyo entuthumbeni. Uyazi uba uphume ekufeni wangena ebomini, usisidalwa esitsha kuKristu Yesu. Iintsimbi zovuyo zezulu ziyakukhala. Mzalwana uOrland, ndiyakuxelela ukwenze nje uvuthe. Nanku umfo mdala ehleli apha, umzalwana omdala wam owayengumphathi wezange, behamba bexa imipho ecaleni bekhangela indoda esekoneni umntu othile ukuze bamgqabhuze ukuchopha. Wenzeka ntoni ke? Ngenye imini wakhangela, wakholwa, wangena ebomini. Waze wahamba ke wazilandela iinkonzo zam. Waye usiza nalo mfo engenayo nento eyaneleyo yokudla, engqengqa elala ematyholweni ecaleni kwentende elambile enxaniwe. Waze ngenye imini umoya oyingcwele weza. Oh, mzalwana wam wakuguqula, awuzange wenze njalo. Wazisa ubomi, wagxotha ukufa. Intiyo yemka, uthando lwangena. Oh, bethu, ubutshaba nenkathazo yavuthuluka, yemka ubomi obutsha bangena. Khangela apha kwabanye abaphindwe ngabanye, abanye abaphindwe ngabanye, konke okuphuma phaya. Oh, iintsimbi zovuyo zezulu ziyakhala. Zihlobo, akukho ndlela kum yokuyigxininisa. Phulaphula ukuba ndiyishile le ndawo. Ukuba nikholiwe bubungqina bam njengesicaka sikaKristu, kwaye ndizamile ukunibonisa ngeBhayibhile kaThixo ukuba yinyaniso. Kwaye ukuba amazwi am abonakala njengokuba esenokuba njalo eyinto engaqhelekanga malunga nale nto, khangela kulaa mfanekiso wezenzululwazi, ukhangele isiqhamo eso. Khangela isiqhamo eso ke siya kuthwala ilantsika yomlilo yakhokela abantwana bakaIsrayeli. Khangela isiqhamo sayo esithweleyo ubone ukuba yenza ntoni na, icela ntoni na. Asindim othethayo, nguye othethayo ngam, yabona. Asindim obona imibono, nguye othetha ngawe. Asindim ophilisa abagulayo, nguye okuwe ophilisa abagulayo. Asindim oshumayelayo, mna ndiligwala lisesemva ndingayibaleka kwaloo ngcinga, kodwa nguye othetha ngam. Andilazi lizwi, kodwa yena uyalazi. Nantso ke, nantso ke, nantso ke into ekuyiyo. Uye lowo ke.
Here in this
balangelos kaThixo inye ilapha kwesakhiwo ngokuhlwa nje. Oh, indlela endimthanda ngayo. Ngoku bangaphi abafuna ukwamkela umoya oyingcwele? Masithabathe uvavanyo lweziqu zethu. Bangaphi abangeka wamkela bawufunayo? Phakamisa isandla sakho uthi, mzalwana uBranham, ngenzulu zentliziyo yam ndifuna ukwamkela umoya oyingcwele, uThixo anisikelele kuyo yonke indawo. Bangaphi kuni sebe wamkela bafuna ukuya njengoko benzayo kwizenzo sahluko sesine bathi, oh Nkosi, yolula isandla sakho uphilise, ubonakalise, ubonakalise imiqondiso nezimanga egameni lomntwana wakho oyingcwele uYesu. Undinike ungafihlisi konke nothando ukuze ndithethe nokuzaliswa ngokutsha.
Yes, here's mine.
Ewe nasi esamnaso. Thixo ndinike oko.
Let us bow our heads.
Masithobe intloko zethu ngobona bunzulu bokunyaniseka. Wonke umuntu obambile umnqweno wakhe enhliziyweni yakhe.
Lord Jesus, we close this little
Nkosi Yesu, siyayivala le ndibano encinane ngokuhlwanje emva kobudlelane ngelizwi nomoya
oyingcwele.
Indlela asisikelele ngayo wagalela ezintliziyweni zethu ioli yelizwi lakhe. Kukho abalungiseleli, kukho amadoda apha azizo zonke iintlobo zobomi athi angcamla bona ukuba inkosi ilungile. Siyazi ukuba umoya oyingcwele uyintoni nangoku, ulidinga likaThixo, ububomi okunaphakade kubo bonke abakholwayo. Kwaye siyazi uba umoya ingcwele ngumoya kaYesu Kristu uthunyelwe wabuya kwakhona kwaye ungaphakathi kwethu namhlanje. Njengokuba uThixo wayesentla kwethu kwintsika yomlilo waze ke wahamba nathi ekumzimba owawubizwa ngokuba nguEmmanuel, uThixo enathi. Kwaye ngoku ungaphakathi kwethu ngomoya oyingcwele uThixo ekuthi.
Jesus said at that day you
Oh yes wathi ngalo mini niyakwazi kuba mnandi kuye ubawo nibe ninani kum mnandi kuni niyakuyiqonda ngalo mini ngokuba nikwihlabathi elobumnyama njengokuthi ngoku kodwa ngalo mini niyakuqonda awo ayinako ukucaciswa igqibelele ngokuba ngoko akunakubakho nto okufuneka sibe nokholo ngenxa yayo kodwa yonke imisebenzi kathixo ilawulwa ngokholo.
And by faith in your word in the
Waye ngokholo kwilizwi lakho kubungqina bukamoya oyingcwele esimaziyo ngoku. Ndiyacela ukuba wonke umphefumlo olambileyo olapha uzaliswe ngumoya oyingcwele. Abo bangenawo babe bewulambele, khumbula nje singathi kubo Nkosi kanye njengokuba wakuthethayo, ninoyolo xa nithi nalamba nanxanwa ngokuba niyakuzaliswa. Sisithembiso eso kwaye kuyintsikelelo kwanku ukulamba. Usikelelo kwakuba ukwazi ukuba uThixo uthethile nawe kuba ithe akukho mntu unokuza kum engathanga ukuba wam amtsale kuqala. Enkosi abo bangamakhalipha amadala apha baziphakamisile izandla zabo. Ndisiphakamisile sam.
Oh
Nkosi, siphe amandla, siphe amandla ukuba solule isandla somntwana wakho uYesu ukuze imiqondiso nezimanga yenziwe. Ukuze ibe lulungiselelo olunobunzulu obuthe chatha into enkulwana eyakhe yenzeka. Zinike ungafihlisi nothando ukuze sithethe nabantu, siphe oko Nkosi. Yiba nathi kwinto yonke sikucela egameni likaYesu. Ukuhlwa ngomso ke Nkosi kwanga kungakho okona kuvuthuza kunamandla komoya okuya kuwa kwesakhiwo ukuze kufane kanye nenye imini yePentecost. Isiseko sesibekiwe, yonke into sele ilungile, iinkabi zixheliwe. Ezityetyisiweyo zixheliwe, inkunzi zegusha zixheliwe, ezityetyisiweyo zixheliwe, inkunzi zegusha zixheliwe, izithebe zilungisiwe, iindwendwe zimenyiwe. Oh Nkosi, sithumele intlokoma yePentekoste ngokuhlwa ngomso kwesakhiwo uzalise wonke umphefumlo ngobhaptizo lomoya oyingcwele. Siphe oko ba usicela egameni likaYesu. Amen.
About the Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week. The first 10,000. Amen. The precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified. A wonder speed before His name, and they are called the bride. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring those chosen ones within Him.